Abahluleli 1:1. Kwathemva kokufa kaJoshua, abantwana bakaIsrayeli bambuza uJehova bathi, "Ngubani phakathi kwethu yakusikhuphukelela kuwa amaKhanani kuqala ukulwa nawo na?" Verse 2. UJehova wathi, "Kuyakukhuphuka uJuda, bheka ngilinikele izwe esandleni sakhe." Verse 3. UJuda wayesethi kuSimeyoni umfowabo, "Khuphuka nami siye esabelweni sami, silwe namaKhanani nami ngiye esabelweni sakho." USimeyoni wayesehamba naye. Verse 4. UJuda wakhuphuka, uJehova wanikela esandleni sabo amaKhanani namaPherizi, babulawa kuwo abantu abayizinkulungwane eziyishumi eBezeki. Verse 5. EBezeki bafumana u-Adoni Bezeki balwa naye, bawabulala amaKhanani namaPherizi. Verse 6. Kepha u-Adoni Bezeki wabaleka, bamgxosha, bambamba, bamnquma izithupha nawoqukula. Verse 7. Wayesethi u-Adoni Bezeki, "Amakhosi angamashumi ayisikhombisa enqunyiwe izithupha nawoqukulu axosha ukudla kwawo phansi kwetafula lami. Njengalokho ngenzile, kanjalo uNkulunkulu uphindisele kimi, bamisa eJerusalema wafela khona." Verse 8. Abantwana bakwaJuda balwa neJerusalema balithatha, balichitha ngosiko lenkemba, bathungela umuzi ngomlilo. Verse 9. Ngasemumva behla abantwana bakwaJuda ukuba balwe namaKhanani ayakhe ezintabeni nangaseningizimu nasenzansi. Verse 10. UJuda wayesehlasela amaKhanani ayakhe eHebroni. Igama leHebroni laliyiKiriyati Araba kuqala, babulala oSheshayi no-Ahimani noTalimayi. Verse 11. Wasuka lapho waya kwabakhe eDebiri. Igama leDebiri laliyiKiriyati Seferi kuqala. Verse 12. UKalebu wathi, "Onqoba iKiriyati Seferi alithathe, yena ngiyakumnika u-Akisa indodakazi yami abe ngumkakhe." Verse 13. U-Otheniyeli indodana kaKenazi umnawe Kalebi walithatha, wayesemnika u-Akisa indodakazi yakhe abe ngumkakhe. Verse 14. Kwathi ekufikeni kwakhe wamnxusa ukuba acele insimu kuyise, wehla embungulweni yakhe, uKalebi wathi kuye, "Ukhala ngani?" Verse 15. Wathi kuye, "Ngiphe isipho, lokhu nginike izwe laseningizimu, ngiphe nemithombo yamanzi." UKalebi wamupha imithombo yasenhla nemithombo yasenzansi. Verse 16. Abantwana bomkheni umukhwe kaMose benyuka emzini wamasundu, nabantwana bakwaJuda baya ehlane lakwaJuda elingaseningizimu kwase-Aradi, baya bakha nabantu bakhona. Verse 17. UJuda wahamba noSimeyoni umfowabo, bachitha amaKhanani ayakhe eSefati, baliqothula, igama lomuzi laliyiHoma. Verse 18. UJuda wathatha iGaza nomkhawulo walo, ne-Ashikeloni nomkhawulo walo, ne-Ekroni nomkhawulo walo. Verse 19. UJehova wayenaye uJuda, wagxosha abasezintabeni, wayengenakugxosha kodwa abakhe esigodini, lokhu babenezinqola zensimbi. Verse 20. Bamnika uKalebi iHebroni njengalokho ebekhulumile uMose, wagxosha khona amadodana amathathu ka-Anaki. Verse 21. Abantwana bakwaBhenjamini abagxoshanga amaJebusi ayakhe eJerusalema, kepha amaJebusi ahlala nabantwana bakwaBhenjamini eJerusalema kuze kube namuhla. Verse 22. Kwenyukela eBhetele nabendlu kaJosefa, uJehova wayenabo. Verse 23. Abendlu kaJosefa bathuma bahlola iBhetele, igama lomuzi laliyiluze kuqala. Verse 24. Zasezibona izinhloli umuntu ephuma emzini zathi kuye, "Ake usikhombise intuba yokungena emzini, siyakukwenzela umusa." Verse 25. Wazikhombisa intuba yokungena emzini, zawachitha umuzi ngosiko lenkemba, kepha zamvumela lo muntu nomndeni wakhe ukuba bahambe. Verse 26. Lo muntu wayesangena ezweni lamaheti, wakha umuzi waqamba igama lawo ngokuthi iluze okuyigama lawo kuze kube namuhla. Verse 27. UManase akaxoshanga baseBhethi-Sheyani nemizana yalo, nabaseTahanaki nemizana yalo, nabakhe eDori nemizana yalo, nabakhe eJibileyamu nemizana yalo, nabakhe eMegido nemizana yalo, amaKhanani aphumelela ukuhlala kulelozwe. Verse 28. Kwathi u-Israyeli senamandla, bawasebenzisa amaKhanani kepha baxoshanga nokuwaxosha. Verse 29. Naye u-Efrayimi akaxoshanga amaKhanani ayakhe eGezeri, kepha amaKhanani ahlala phakathi kwabo eGezeri. Verse 30. UZebuloni akaxoshanga bakhe eKithroni nabakhe eNahaloli, kepha amaKhanani ahlala phakathi kwabo asentshenziswa. Verse 31. U-Asheri akaxoshanga bakhe e-Ako nabakhe eSidoni nase-Ahlabi nase-Akizibi nase-Helba nase-Afiki naseRehobe. Verse 32. Kepha ama-Asheri ahlala phakathi kwamaKhanani ayakhe kulelozwe ngokuba abaxoshanga. Verse 33. UNafetali akaxoshanga bakhe eBhethi-Shemeshi nabakhe eBhethi-Anathi, kepha wahlala phakathi kwamaKhanani ayakhe kulelozwe, kodwa abakhe eBhethi-Shemeshi naseBhethi-Anathi basetshenziswa yibo. Verse 34. Ama-Amori adudulela abantwana bakwaDani ezintabeni ngokuba awabavumelanga ukwehlela esigodini. Verse 35. Kepha ama-Amori aphumelela ukuhlala entabeni yaseHeseri nase-Ajaloni nase-Shahalabimi, kodwa isandla sendlu kaJosefa sahlula aze asentshenziswa. Verse 36. Umkhawulo wama-Amori wasukele kwenyukeni kwe-Akarabimi naseSela waya ngenhla njalo. Abahluleli 2 verse 1. Ingelosi kaJehova yakhuphuka eGiligali yaya eBokimi yathi, ngani khuphula eGibhithe, nginilethile ezweni engalifungela oyihlo ngathi angisoze ngaphula kuze kube phakade isivumelwano sami nani. Verse 2. Kepha niyokwenza sivumelwano nabakhe kulelizwe, niyakudiliza amathalente abo, kodwa anilalelanga izwi lami, nenzeleni lokho na? Verse 3. Ngalokho ngithi manje angiyukubaxosha phambi kwenu, kepha bakuba sezinhlangothini zenu onkulunkulu babo babe lugibe kini. Verse 4. Kwathi ingelosi kaJehova isikhulumile lawo mazwi kubo bonke abantwana baka-Israyeli, abantu badazuluka bakhala. Verse 5. Baqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iBokimi, bahlabela uJehova khona. Verse 6. UJoshua esemukisile abantu, abantwana baka-Israyeli bahamba, ilona lo waya efeni lakhe ukuba balidle izwe. Verse 7. Abantu bamkhonza uJehova izinsuku zonke zikaJoshua nezinsuku zonke zamalunga asala emva kukaJoshua. Ayebonile wonke umsebenzi omkhulu ayewenzele u-Israyeli. Verse 8. UJoshua indodana kaNuni, inceku kaJehova, wafa eneminyaka eyikhulu neshumi. Verse 9. Bambela emkhawulweni wefa lakhe eThimnati Heresi ezintabeni zakwa-Efrayimi ngasenyakatho kwentaba yakwaGahashi. Verse 10. Naso sonke leso sizukulwane sabuthelwa koyise, savela esinye isizukulwane emva kwaso esasingamazi uJehova nomsebenzi ayewenzele u-Israyeli. Verse 11. Abantwana bakwa-Israyeli benza ukuba emehlweni kaJehova, bakhonza oBhali. Verse 12. Bamshiya uJehova uNkulunkulu wawoyise owabakhipha ezweni laseGibhithe, balandela abanye onkulunkulu, onkulunkulu babantu ababe bazungeza, babakhothamela, bamcunula uJehova. Verse 13. Bamshiya-ke uJehova bakhonza oBhali no-Ashitaroti. Verse 14. Intukuthelo kaJehova yavuthela abakwa-Israyeli, wabanikela esandleni sabaphangi ababaphanga, wathengisa ngabo esandleni sezitha zabo nxa zonke ababe besaba nakuma phambi kwezitha zabo. Verse 15. Nomaphi lapho bephumela khona, isandla sikaJehova sasimelene nabo sibenzela okubi, njengokukhuluma kukaJehova nanjengokufunga kukaJehova kubo bantula kakhulu. Verse 16. uJehova wavusa abahluleli ababasindisa esandleni sababaphangayo. Verse 17. Nabahluleli ababalalelanga ngokuba baya baphinga nabanye onkulunkulu babakhothamela, baphambuka masinyane endleleni abahamba ngayo oyise, belalela imiyalo kaJehova, bona abenzanga njalo. Verse 18. Lapho uJehova ebavusela abahluleli, uJehova wayenaye umahluleli, wabasindisa esandleni sezitha zabo izinsuku zonke zomahluleli, ngokuba uJehova wabanesihle ngokubulawa kwabo ngenxa yabacindezeli nababakhathazayo. Verse 19. Kepha kwathi ekufeni komahluleli, babuyela emuva, bona kakhulu kunawo yise, ngokulandela abanye onkulunkulu ukuba babakhonze, babakhothamele, abayekanga izenzo zabo nendlela yabo yenkani. Verse 20. Intukuthelo kaJehova yavuthela u-Israyeli wathi, ngoba lesi sizwe seqile isivumelwano sami engabayala ngaso oyise, singalalelanga izwi lami. Verse 21. Angiyukuphinda ngigxoshe phambi kwabo noyedwa walezo zizwe azishiyayo uJoshua ekufeni kwakhe. Verse 22. Ukuze ngivivinye ngazo u-Israyeli uma beya kugcina indlela kaJehova ukuba bahambe ngayo njengalokho oyise bebeyigcina noma cha. Verse 23. uJehova wayeseyeka lezo zizwe zingagxoshwa masinyane futhi kazinikelanga esandleni sikaJoshua. Abahluleli 3 verse 1. Lezi ziyizizwe aziyekile uJehova ukuze amvivinye ngazo u-Israyeli, bonke abakwa-Israyeli babengazimpi eKhanani. Verse 2. Kuphela ukuba izizukulwane zabantwana bakwa-Israyeli zazi zifundiswe impi, ikakhulu labo ababengayazi ngaphambili. Verse 3. Amakhosi ayisihlanu amaFilisti nawonke amaKhanani namaSidoni namaHivi ahlala entabeni yaseLibanoni kusukela entabeni yaseBhali Hemoni kuze kube sekuyeni eHamat. Verse 4. Zazingezokuba u-Israyeli avivinywe ngazo kwazeke uma beyakulalela imiyalo kaJehova abayala ngayo oyise ngesandla sikaMose. Verse 5. Abantwana bakwa-Israyeli bahlala phakathi kwamaKhanani namaHeti nama-Amori namaPherizi namaHivi namaJebusi. Verse 6. Bathatha amadodakazi awo abomkabo, banika amadodana awo amadodakazi abo, bakhonza onkulunkulu babo. Verse 7. Abantwana bakwa-Israyeli benza okubi emehlweni kaJehova, bamkhohlwa uJehova unkulunkulu wabo, bakhonza oBhali no-Ashitaroti. Verse 8. Ngalokho intukuthelo kaJehova yavuthela u-Israyeli, wathengisa ngabo esandleni sikaKushani Rishathayimi inkosi yase-Aramu Naharayimi. Abantwana bakwa-Israyeli bamkhonza uKushani Rishathayimi iminyaka eyishiyagalombili. Verse 9. Kepha abantwana bakwa-Israyeli bakhala kuJehova, uJehova wabavusela abantwana bakwa-Israyeli umsindisi owabasindisa, u-Otheniyeli indodana kaKenazi umnawe Kalebi. Verse 10. Umoya kaJehova wayephezu kwakhe, wahlulela u-Israyeli waphuma impi, uJehova wanikela uKushani Rishathayimi inkosi yase-Aramu Naharayimi esandleni sakhe, isandla sakhe samahlula uKushani Rishathayimi. Verse 11. Izwi lase liba nokuthula eminyaka engamashumi amane, wafa othoniyeli indodana kaKenazi. Verse 12. Abantwana bakaIsrayeli babuye benza ukube emehlweni kaJehova. UJehova wamnika u-Egiloni inkosi yakaMowabe amandla phezu kwa-Israyeli, lokhu benze okubi emehlweni kaJehova. Verse 13. Wazibuthela abantwana bakwa-Amuni nabakwa-Amaleki, waya wachitha u-Israyeli, badla umuzi wamasundu. Verse 14. Abantwana bakaIsrayeli bamkhonza e-Egiloni inkosi yakwaMowabe iminyaka eyishumi nesishiyagalombili. Verse 15. Kepha abantwana bakaIsrayeli bakhala kuJehova. UJehova wabavusela umsindisi u-Ehudi indodana kaGera umBhenjamini, umuntu oyinxele. Abantwana bakaIsrayeli bathuma isipho ngaye ku-Egiloni inkosi yakwaMowabi. Verse 16. U-Ehudi wazenzela inkemba ebukhali izinsiko zombili, ubude bayo buyingalo, wayibhinca phansi kwengubo yakhe ethangeni lokunene. Verse 17. Wamnika u-Egiloni inkosi yakwaMowabi isipho, kepha u-Egiloni wayengumuntu okhulupheleyo kakhulu. Verse 18. Kwathi seqedile ukumnika isipho, wamukisa abantu ababesithwele isipho. Verse 19. Kepha yena wabuya endaweni yezithombe ezibaziweyo engaseGiligali, wathi, nginendaba eyisifuba kuwe nkosi, wathi, thulani, base bephuma bonke ababemi ngakuye. Verse 20. U-Ehudi wasondela kuye, wayehleze ekamereni eliphezulu elipholileyo, wayesethi u-Ehudi, nginodaba oluvela kuNkulunkulu kuwe. Wasukuma esihlalweni sakhe. Verse 21. U-Ehudi wayeselula isandla sakhe sokhohlo, wabamba inkemba ethangeni lakhe lokunene, wamgwaza esiswini sakhe. Verse 22. Kwangena nesibambo emva kwenkemba, amanoni azungeza inkemba ngokuba akayikhiphanga inkemba esiswini sakhe, yaphumela emuva. Verse 23. U-Ehudi wayesephumela ekamereni eliphambili, wazivalela iminyango yekamera eliphezulu, wayihluthulela. Verse 24. Nxa esephumile yena, kwafika izinceku zakhe zabona, bheka, iminyango yekamero eliphezulu yayihluthulelwe, zathi, mhlawumbe uyembesa izinyawo zakhe ekamereni lakhe elipholileyo. Verse 25. Zalinda zaze zajabha, bheka, akayivulanga iminyango yekamero eliphezulu, ngalokho zathatha ukhiye zayivula, bheka, inkosi yazo yayiwele phansi ifile. Verse 26. U-Ehudi waphunyuka zisalinda, wadlula endaweni yezithombe ezibaziweyo, wabalekela eSeyiri. Verse 27. Kwathi esefikile wabetha icilongo ezintabeni zakwa-Efrayimi, abantwana bakaIsrayeli behla naye ezintabeni, yena ephambi kwabo. Verse 28. Wathi kubo, ngilandeleni ngokuba uJehova unikele izitha zenu abakwaMowabe esandleni senu. Behla emva kwakhe bavimba amazibuko aseJodane ngakuwo abakwaMowabe, abavumanga ukuba kuwele muntu. Verse 29. Babulala kwabakwaMowabe ngaleso sikhathi kungathi abantu abayizinkulungwane eziyishumi abayizidlakela namajaha akwaphunyuka muntu. Verse 30. UMowabi wathotshiswa kanjalo ngalolo suku phansi kwesandla sakwa-Israyeli. Izwe laba nokuthula iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili. Verse 31. Emva kwakhe kwafika uShamgari indodana ka-Anati, owabulala kuwo amaFilisti abantu abangamakhulu ayisithupha ngocijo lwenkabi, naye wasindisa u-Israyeli. Abahluleli 4 verse 1. Abantwana bakaIsrayeli babuye benza ukuba emehlweni kaJehova esefile u-Ehudi. Verse 2. UJehova wathengisa ngabo esandleni sikaJabini inkosi yaseKhanani, owabusa eYasori, onduna yempi yakhe yayingusisera owahlala eHarosheti labezizwe. Verse 3. Abantwana bayezale bakhala kuJehova ngokuba wayenezinqola ezingamakhulu ayishagalolunye zensimbi. Wacindezela kakhulu abantwana bakwa-Israyeli iminyaka engamashumi amabili. Verse 4. UDibhora umprofetikazi umkaLapidoti wahlulela u-Israyeli ngaleso sikhathi. Verse 5. Wayehlala phansi kwesundu likaDibhora phakathi kweRama neBhethele ezintabeni zakwa-Efrayimi. Abantwana bakwa-Israyeli bakhuphukela kuyo ukuba bahlulelwe. Verse 6. Wathuma wabiza uBharaki indodana ka-Abinohama waseKedeshi naFetali. Wathi kuye, uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akayalanga yini ngokuthi hamba usondele entabeni yaseThabori uye nabantu abayizinkulungwane eziyishumi babantwana bakwaNafetali nabantwana bakwaZebuloni na? Verse 7. Ngiyakusondeza kuwe emfudlaneni iKishoni uSisera induna yempi kaJabini nezinqola zakhe nesixuku sakhe ngimnikele esandleni sakho. Verse 8. UBharaki wathi kuye, uma uhamba nami ngiyakuhamba, kepha uma ungahambi nami angiyukuhamba. Verse 9. Wathi kuye, impela ngiyakuhamba nawe, kodwa indlela yakuhamba ngayo ayikuba ngeyodumo lwakho, ngokuba uJehova uyakumthengisa uSisera esandleni sowesifazane. Wayesesuka uDibhora wahamba noBharaki baya eGedeshi. Verse 10. UBharaki wabiza oZebuloni noNafetali ukuba beze eGedeshi. Kwakhuphuka abantu abayizinkulungwane eziyishumi ezinyathelweni zakhe, naye uDibhora wakhuphuka naye. Verse 11. Kepha uHebere umkheni wayezahlukanisile namakheni abantwana bakwaHobabi umukhe kaMose wamisa itende lakhe kwaze kwaba se-okini lase-Sahananimi eliseduze neKedeshi. Verse 12. Bamtshela uSisera ukuthi uBharaki indodana ka-Abinohama ukhuphukele entabeni yaseThabori. Verse 13. USisera wayesebutha zonke izinqola zakhe, izinqola ezingamakhulu ayisishagalolunye zensimbi nabantu bonke ababenaye kusukela eHarosheti labezizwe kuze kube semfudlaneni iKishoni. Verse 14. UDibhora wathi kuBharaki, vuka ngokuba yilolu suku uJehova anikele ngalo uSisera esandleni sakho. UJehova kaphumanga phambi kwakho na? UBharaki wehla entabeni yaseThabori nabantu abayizinkulungwane eziyishumi emva kwakhe. Verse 15. UJehova wamgquzula uSisera nazo zonke izinqola zakhe nempi yakhe yonke ngosiko lenkemba phambi kukaBharaki. USisera wehle enqoleni yakhe wabaleka ngezinyawo. Verse 16. Kepha uBharaki wagxosha izinqola nempi kwaze kwaba seHarosheti labezizwe. Yonke impi kaSisera yawa ngosiko lenkemba, akwasala muntu. Verse 17. Kepha uSisera wabaleka ngesinyako wafika etendeni kaJayeri umkaHebhere umkheni ngokuba kwakukhona ukuthula phakathi kukaJabini inkosi yaseHasori nendlu kaHebhere umkheni. Verse 18. UJayeri waphuma ukuhlangabeza uSisera wathi kuye, phambuka nkosi yami, phambukela kimi ungesabi. Waphambukela kuye etendeni wamembesa ingubo. Verse 19. Wayesethi kuye, ake ungiphuzise ingcosana yamanzi ngokuba ngomile. Wavumbulula igaba lobisi wamphuzisa wamembesa. Verse 20. Wathi kuye, yima emnyango wetende kuyakuthi nxa kufika umuntu abuze kuwe athi, kukhona muntu lapha na? Uthi qha. Verse 21. UJayeli umkaHebhere wayesethatha isikhonkwane setende waphatha isando ngesandla wanyonyobela kuye wambethela esikhaleni sendlebe ngesikhonkwane sagqobhoza saphumela emhlabathini ngokuba wayelela ubuthongo obukhulu ediniwe wafa kanjalo. Verse 22. Bheka uBharaki esamgxosha uSisera, uJayeli waphuma kumhlangabeza wathi kuye woza ngikubonise omfunayo. Waya kuye bheya uSisera wayelele efile isikhonkwane sisekhaleni sendlebe yakhe. Verse 23. Ngalolo suku uNkulunkulu wamnqoba uJabini inkosi yaseKhanani phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 24. Isandla sabantwana bakwa-Israyeli saqhubeka saba namandla njalo phezu kwaJabini inkosi yaseKhanani baze bamqeda uJabini inkosi yaseKhanani. Abahluleli 5 verse 1. Base behlabelela uDibhora noBharaki indodana ka-Abinohama ngalolo suku bethi, verse 2, ngoba baholi beholile kwa-Israyeli, ngoba abantu bezinikele ngenhliziyo, bongani uJehova. Verse 3, izwani namakhosi, bekani indlebe ninazikhulu, mina yebo mina ngiyakuhlabelela kuJehova, ngihubele kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. Verse 4, Jehova, ekuphumeni kwakho eSeyiri, ekusukeni kwakhe ezweni akwa-Idomi, umhlaba wazamazama namazulu aconsa, yebo amafu aconsa amanzi. Verse 5, izintaba zathuthumela ebusweni bukaJehova, yebo nalo iSinayi lelo ebusweni bukaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. Verse 6, ezinsukwini zikaShamgari indodana ka-Anati ezinsukwini zikaJayeri imendo yayishiyiwe, ababeya kuhamba ngemendo bahamba ngemikhondo. Verse 7, abaholi baphela kwa-Israyeli banqamuka, ngase ngavuka mina Dibhora, ngafwa ngingunina kwa-Israyeli. Verse 8, bakhetha uNkulunkulu abasha lapho kwafika impi emasangweni, kwabona isihlangu noma umkhonto yini phakathi kwezinkulungwane ezingamashumi amane kwa-Israyeli na? Verse 9, inhliziyo yami ikubabusi bakwa-Israyeli abazinikelayo ngenhliziyo phakathi kwabantu, bongani uJehova. Verse 10, nina nigibela izimbongolo ezimhlophe, nina nihlezi emacansini, nani nihamba ngendlela kulandeni. Verse 11, ekwahlukaniseni impango phakathi kwemiqengqe yamanzi, balanda khona izenzo ezilungileyo zikaJehova, ukulunga kokubusa kwakhe kwa-Israyeli, khona abantu bakaJehova behlela emasangweni. Verse 12, vuka, vuka Dibhora, vuka, vuka ube ihubo, vuka Bharaki, uthumba abathunjwa bakho, wena ndodana ka-Abinohama. Verse 13, khona wayenza insalu ukuba ibuse abakhulu, abantu bakaJehova bangibeka ukuba ngibuse iziqhwaga. Verse 14, kwavela u-Efrayimi abampande yabo ikuma-Amaleki, emva kwakho nguBhenjamini phakathi kwabantu bakho, kwaMakiri kwavela ababusi kwaZebuloni abaphethe intonga yomhuli. Verse 15, izikhulu zakwa-Isakare zazinaye uDibhora, njengo-Isakare kanjalo noBharaki, behlela ngokushesha esigodini ezinyathelweni zakhe, ngasemnonjaneni yakwaRubeni kwakukhona ukululekana okukhulu kwenhliziyo. Verse 16, kwahlalelani ezibayeni zezimvu ukuzwa ikhwelo nemihlambi na? Ngasemnonjaneni yakwaRubeni kwakukhona ukululekana okukhulu kwenhliziyo. Verse 17, uGileyadi wahlala phesheya kweJodani, uDani walibalelani emkhunjeni na? U-Asheli wahlala ngasogini lolwandle wasala ngasemathekwini akhe. Verse 18, uZebuloni wayengabantu abazidela kwaze kwaba sekufeni, uNafetali kanjalo ezindaweni eziphakemeyo zezwe. Verse 19, amakhosi afika alwa, alwa amakhosi aseKhanani eTahanaki ngasemanzini aseMegido, awathathanga nzuzo yamali. Verse 20, kwandiwa ezulwini, izinkanyezi ezindleleni zazo zalwa noSisera. Verse 21, umfudlana eKishoni wabakhukhula, umfudlana wamandulo, umfudlana eKishoni, awu mphefumulo wami nyathela ngamandla. Verse 22, khona zadubuza izinselo zamahashi ngokugadula, ukugadula kwezikweli zawo. Verse 23, qalekisani iMerozi, kwasho ingelosi kaJehova, qalekisani noqalekisa abantu balo ngokuba abezanga kumsiza uJehova kuba bamsiza uJehova ukulwa neziqhwaga. Verse 24. Uyakubusiswa phezu kwabesifazane uJayeli umkaHebhere umkeni. Abusiswa phezu kwabesifazane basematendeni. Verse 25. Wacela amanzi wamupha ubisi, wamlethela amagqanga ngesitsha samakhosi. Verse 26. Wafaka isandla sakhe esikhonkwaneni esokunene sakhe esendaweni sezisebenzi ngesando. Wamshaya uSisera wadebesa ikhanda lakhe, yebo, wamgqobhoza, wambhoboza esikhaleni sendlebe. Verse 27. Wakhothama ngasezinyaweni zakhe wawa, walala. Ngasenyaweni zakhe wafola, wawa. Lapho wakhothama khona, wawela khona, efile. Verse 28. Wabheka efasteleni wamemeza, unina Sisera wathi Heleni, inqola yakhe ilibalelani ukufika na? Zilibaziselwani izinyawo zezinqola zakhe na? Verse 29. Amakhosazana akhe ahlakaniphileyo amphendula, yebo, wazibuyisela yena uqobo impendulo ngokuthi, Verse 30. Angithi batholile babelana impango, intombi, yebo, izintombi ezimbili endodeni ngayinye. KuSisera impango ezingubo ezinemibala, impango ezingubo ezinemibala ezifekethisiweyo, izingubo ezimbili ezinemibala ezifekethisiweyo zezintamo zaba impango. Verse 31. Mazibhubhe kanjalo zonke izitha zakho, Jehova, kepha bamthandayo mababe njengelanga lapho liphuma ngamandla alo. Izwe selaba nokuthula iminyaka engamashumi amane. Abahluleli 6 verse 1. Kepha abantwana bakaIsrayeli benza okubi emehlweni kaJehova. UJehova banikele esandleni sabakwaMidiyane iminyaka yesikhombisa. Verse 2. Isandla sakwaMidiyane samahlula u-Israyeli ngenxa kwaMidiyane. Abantwana bakaIsrayeli bazenzela imihume yasezintabeni nemigede nezinqaba. Verse 3. Kwathi nxa abakwa-Israyeli sebelimile, abakwaMidiyane benyuka nama-Amaleki nabasempumalanga bakhuphukela kubo. Verse 4. Bamisa mayelana nabo bachitha izithelo zomhlaba kwaze kwaba seGaza, abashiyanga kudla kwa-Israyeli nazimvu nazinkomo nazimbongolo. Verse 5. Ngoba benyuka nezinkomo zabo namatende abo, bafika njengesikhonyane ngobuningi, babengenakubalwa bona namakamela abo, bafika ezweni ukuba baliqede. Verse 6. Abakwa-Israyeli baphela amandla ngenxa kwaMidiyane, base bekhala abantwana bakwa-Israyeli kuJehova. Verse 7. Kwathi lapho abantwana bakwa-Israyeli besakhala kuJehova ngenxa yakwaMidiyani. Verse 8. UJehova wathuma umprofethi kubantwana bakwa-Israyeli wathi kubo, usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, ngakukhuphula eGibhithe, ngakukhipha endlini yobugqila. Verse 9. Nganophula esandleni sabaseGibhithe nasesandleni sabo bonke abanicindezelayo, ngabagxosha phambi kwenu nganinika izwe labo. Verse 10. Ngathi kini, nginguJehova uNkulunkulu wenu, aniyukwesaba onkulunkulu bama-Amori enihlala ezweni lawo, kepha kanilalelanga izwi lami. Verse 11. Kwafika ingelosi kaJehova yahlala phansi kwe-oke lase-Ofira likaJowashi umu-Abiyezeri. Indodana yakhe uGidiyoni yayibhula ukolweni esikhanyweni sewayini ukuba amthukusele abakwaMidiyane. Verse 12. Ingelosi kaJehova yabonakala kuye yathi kuye, uJehova unawe wena qhawe elinamandla. Verse 13. UGidiyoni wathi kuye, oh nkosi yami, uma uJehova enathi konke lokhu kusehlela ngani na? Ziphi izimangaliso zakhe abasitshela ngazo obaba bathi uJehova akasikhuphulanga eGibhithe na? Kepha manje uJehova usilahlile wasinikela esandleni sakwaMidiyane. Verse 14. UJehova wambheka wathi, hamba ngalawa amandla akho umsindise u-Israyeli esandleni sakwaMidiyane, angikuthumanga na? Verse 15. Wathi kuye, oh nkosi, ngiyakumsindisa u-Israyeli ngantoni na? Bheka umndeni wami umpofu kaManase, mina ngingomncinyane endlini kababa. Verse 16, uJehova wathi kuye, impela ngiyakuba nawe, uyakubabulala bakwaMidiyane kungathi bangumuntu munye. Verse 17, wathi kuye, uma ngifumene umusa emehlweni akho, unginike isibonakaliso ukuthi nguwe okhuluma nami. Verse 18, ake ungamuki lapha, ngize ngibuyele kuwe ngilethe isipho sami, ngisibeke phambi kwakho, wayesethi ngiyakuhlala uze ubuye. Verse 19, uGideon wangena walungisa izinyane lembuzi namaqebelengwane angenamvubelo e-efa lempuphu, wayibeka inyama eqomeni, wawuthela umhluzo ekhanzini, wakukhiphela kuye phansi kwe-oki wakunikela. Verse 20, ingelosi kaNkulunkulu yathi kuye, thatha inyama namaqebelengwane angenamvubelo ukubeka edwaleni leli uthulule umhluzi, wenze njalo. Verse 21, ingelosi kaJehova yayiselula isihloko sentonga esandleni sayo, yathinta inyama namaqebelengane angenamvubelo, kwenyuka umlilo edwaleni, wadla waqeda inyama namaqebelengwane angenamvubelo, ingelosi kaJehova yayisimuka emehlweni akhe. Verse 22, wayesebona uGideon ukuthi iyingelosi kaJehova. UGideon wathi, maye Nkosi uNkulunkulu ngokuba ngibonile ingelosi kaJehova ubuso nobuso. Verse 23, uJehova wathi kuye, ukuthula makube nawe, ungesabi, awuyukufa. Verse 24, uGideon wamakhela uJehova e-altare khona, waliqamba igama lokuthi iJehova Shalomi, kuze kube namuhla lisekhona e-Ofira lama-Abiyezeri. Verse 25, kwathi ngalobo busuku uJehova wathi kuye, thatha iduna likayihlo nenye inkunzi eneminyaka yesikhombisa, ubhidlize i-altare likaBhali uyihlo analo, ugawule u-Ashera ongakulo. Verse 26, umakhele uJehova uNkulunkulu wakho i-altare esiqongweni salenqaba ngokuhlelekileyo, uyithathe inkunzi yesibili unikele ngomnikelo wokushiswa ngezinkunzi zika-Ashera oza kugawula. Verse 27, uGideon wayesethatha amadoda ayishumi ezincekwini zakhe, wenza njengalokho uJehova ekhulumile kuye, kwathi lokho ebesaba bendlu kayise nabantu bomuzi ukuba angakwenzi emini, wakwenza ebusuku. Verse 28, lapho abantu bomuzi bevuka ekuseni kakhulu, bheka i-altare likaBhali laselibhidliziwe, no-Ashera wayengakulo wayegawuliwe, nenkunzi yesibili yayinikelwe phezu kwe-altare elalakhiwe. Verse 29, bakhuluma omunye komunye bathi, kwenziwe ngubani lokhu na? Lapho becinga bebuza bathi, nguGideon indodana kaJowashi owenze lokhu. Verse 30, base bethi abantu bomuzi kuJowashi, khipha indodana yakho kuba ife ngokuba ilibhidlizile i-altare likaBhali nangokuba imgawulile u-Ashera owayengakulo. Verse 31, uJowashi wathi kubo bonke ababemi ngakuye, niyakumlwela uBhali nimsindise yena na? Oyakumlwela uBhali makabulawe kusasa ekuseni, uma enguNkulunkulu makazilwele yena lokhu, kukhona olibhidlizile i-altare lakhe. Verse 32, ngalokho ngalolo suku wambiza ukuba uJerubhali ethi, uBhali makalwe naye ngokuba libhidlizile i-altare lakhe. Verse 33, kwabuthana bonke abakwaMidiyane nama-Amaleki nabasempumalanga bawela bamisa esigodini saseJizweyeli. Verse 34, kepha umoya kaJehova wamboza uGideoni, wabetha icilongo kwabuthana ama-Abiyezeri amlandela. Verse 35, wathuma izithunywa kulo lonke lakwaManase, nabo babuthana bamlandela, wathuma izithunywa ku-Asheri nakuZebuloni nakuNafetali, bakhuphuka ukuba babahlangabeze. Verse 36, uGideon wathi kuNkulunkulu, uma uzakusindisa u-Israyeli ngesandla sami njengalokho ukhulumile. Verse 37, bheka, ngiyakubeka uboya obugundiweyo esibuyeni, uma kukhona amazolo eboyeni bodwa komile emhlabathini wonke, ngiyakwazi ukuthi uzakusindisa u-Israyeli ngesandla sami njengalokho ukhulumile. Verse 38, kwaba njalo ngokuba wavuka ekuseni ngangomuso, wabucindezela uboya wakhama amazolo eboyeni kwagcwala isitsha amanzi. Verse 39. UGideon wathi kuNkulunkulu, intukuthelo yakho mayingangivutheli, ngiza kukhuluma kanye kuphela, ake ngilinge kanye kuphela ngoboya, makube komile eboyeni bodwa kube khona amazolo emhlabathini wonke. Verse 40. Wenze njalo uNkulunkulu ngalobo busungu kuba kwakomile eboyeni bodwa, kepha emhlabathini wonke kwakukhona amazolo. Abahluleli 7 verse 1. UJerubali onguGideoni nabantu bonke ababenaye bavuka ekuseni bamisa ngasemthonjeni waseHarodi. Ikamu lakwaMidiyane lalingasenyakatho kwabo ngasegqumeni laseMore esigodini. Verse 2. UJehova wathi uGideoni, abantu abanawo baningi kakhulu ukuba banikele abakwaMidiyane esandleni sabo. Funa u-Israyeli aziqhenye ngakimi ngokuthi isandla sami singisindisile. Verse 3. Ngalokho memeza ezindlebeni zabantu uthi, owesabayo ethuthumela makabuye amuke entabeni yakwaGiliyadi. Kwabuya abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili, kwasala abayizinkulungwane eziyishumi. Verse 4. UJehova wathi kuGideoni, abantu basebaningi, behlisele ngasemanzini, ngikulingele bona khona, kuyakuthi lowo engizakusho ngaye kuwe ukuthi lo uzakuhamba nawe yena ahambe nawe, nalowo engizakusho ngaye kuwe ukuthi lo akayokuhamba nawe yena akayokuhamba. Verse 5. Wayesebahlisela abantu ngasemanzini, uJehova wathi uGideoni, bonke abaxhapha amanzi ngolimi lwabo njengokuxhapha kwenja babeke bodwa, kanjalo nabo bonke abaguqa ngamadolo ukuba baphuze. Verse 6. Umumo wabaxhaphayo bebeka isandla emlonyeni wawungamadoda angamakhulu amathathu, kepha bonke abanye abantu baguqa ngamadolo ukuba baphuze amanzi. Verse 7. Wayesethi uJehova kuGideoni, ngalawo madoda angamakhulu amathathu axhaphayo ngizakunisindisa, ngibanikela abakwaMidiyane esandleni sakho, bonke abanye abantu mabahambe, yilowo nalowo aye endaweni yakhe. Verse 8. Abantu basebethatha umphako ngesandla sabo namacilongo abo, bonke abanye abakwa-Israyeli wabathuma kwaba yilowo nalowo etendeni lakhe, wagcina lawo madoda amakhulu amathathu, ikamu lakwaMidiyani laliphansi kwakhe esigodini. Verse 9. Kwathi ngalobo busuku uJehova wathi kuye, vuka wehlele ikamu ngokuba sengilinikele esandleni sakho. Verse 10. Kepha uma wesaba ukwehla yehla nophura udibi lwakho niye ekamu. Verse 11. Uzakuzwa ukuthi bathini, andikuba kuqiniswe izandla zakho kuba wehlele ekamu, khona wehla nophura udibi lwakhe emaphethelweni abahlomileyo abasekamu. Verse 12. AbakwaMidiyani nama-Amaleki nabo bonke abasempumalanga bahlala esigodini njengesikhonyane ngobuningi, amakamera abo ayengenakubalwa angangesihlabathi esisogwini lolwandle ngobuningi. Verse 13. Lapho efika uGideon ebheka umuntu, wayilandisa umngane wakhe iphupho wathi, ngaphupha iphupho bheka iqebelengwane lesinkwa sebhali lagingqikela ekamu lakwaMidiyane, lafika etendeni lalishaya lazilawa, laligumbuqela labhadalala. Verse 14. Umngane wakhe waphendula wathi, lokhu akulutho ngaphandle kwenkemba kaGideon, indodana kaJowashi, umuntu wakwa-Israyeli. UNkulunkulu unikele esandleni sakhe uMidiyane nempi yonke. Verse 15. Kwathi uGideon ekuzwa ukulandwa kwephupho nokuchazwa kwalo, wakhuleka wabuyela ekamu lakwa-Israyeli wathi, vukani ngokuba uJehova unikele esandleni senu impi yakwaMidiyani. Verse 16. Wahlukanisela amadoda angamakhulu amathathu izigaba ezintathu, wawanika kwaba yileyo naleyo amacilongo ezandleni zawo, nezitsha ezingenalutho, nezimbhaqa zisezitsheni. Verse 17. Wathi kuwo, ngibukeni nenze kanjalo, bhekani nxa nifika emaphethelweni ekamu, kuyakuthi njengalokhu kwenza mina nenze nani. Verse 18. Nga ngibetha icilongo mina nabo bonke abanami, bethani nani amacilongo nxa zonke, zekam nithi, ekaJehova nekaGideon. Verse 19. UGideon namadoda ayikhulu ayenaye base befika emaphethelweni ekamu, ngasekuqaleni komlindo phakathi, besanda ukubeka abalindi, babetha amacilongo baphohloza izitsha abaziphetheyo ngezandla. Verse 20. Izigaba zontathu zabetha amacilongo, zaphohloza izitsha, zaphatha izimbaxa ngezandla zokhohlo, namacilongo ngezandla sokunene ukuba ziwabethe zamemeza zathi, inkemba kaJehova nekaGideon. Verse 21. Wonke amadoda ayemi kwaba yileyo naleyo ahaqa ekamu, bonke abasekamu bagijima bamemeza. Verse 22. Abetha amacilongo angamakhulu amathathu, uJehova wabekisa inkemba yalowo nalowo ngakumngane wakhe, nakulo ikamu lonke, ikamu labaleka kwaze kwaba seBethi-Shitha ngaseSerera, laze lafika emkhawulweni wase-Abela Mehola ngaseThabathi. Verse 23. Amadoda ka-Israyeli ayebuthene evela kwaNafetali nakwa-Asheri nakulo lonke lwakwaManase abagxosha abakwaMidiyane. Verse 24. UGideon wayesethuma izithunywa ezintabeni zonke zakwa-Efrayimu wathi, yehlani, nihlangabezane nabakwaMidiyane, nibavimbe emanzini kuze kube seBethabara naseJodane. Wonke amadoda ka-Efrayimu ayesebuthana abavimbela emanzini kwaze kwaba seBetharabala naseJodani. Verse 25. Abamba izikhulu ezimbili zakwaMidiyane, o-Orebi noZebi, ambulala u-Orebi ngasedwaleni ka-Orebi, noZebi bambulala ngasesikhanyweni sewayini sikaZebi. Abagxosha abakwaMidiyane aletha ikhanda lika-Orebi nelikaZebi kuGideon phesheya kweJodani. Abahluleli 8 verse 1. Abantu baka-Efrayimu bathi kuye, ukwenzeleni lokhu kuthina ukuthi awusibizanga lapho uyakulwa nabakwaMidiyane na? Bamkhankatha kakhulu. Verse 2. Wathi kubo, ngenzeni mina uma kulinganiswa nokwenu na? Ukukhonkotha kwaka-Efrayimu akukuhle yini kunokuvuna umvini kwama-Abiyezeri na? Verse 3. UNkulunkulu unikele esandleni senu izikhulu zakwaMidiyane, o-Orebi noZibi, mina benginamandla okwenzani uma kulinganiswa nokwenu na? Kwase kuboshwa ukuthukuthela kwabo ngaye eseshilo lokho. Verse 4. UGideon wafika eJodane wawela yena namadoda angamakhulu amathathu ayenaye eyethile esagxosha nokho. Verse 5. Wayesethi kubantu baseSukoti, ake nipha abantu abangilandelayo izinkwa ukuba bayethile ngisagxosha oZeba noSalimuna amakhosi kwaMidiyani. Verse 6. Izikhulu zaseSukoti zathi, izandla zikaZeba noSalimuna sezisesandleni sakho ukuba siphe impi yakho isinkwa na. Verse 7. UGideon wathi, ngalokho nxa uJehova enikele oZeba noSalimuna esandleni sami, ngiyakuklephula inyama yenu ngameva asehlane nangamazinyo ezinqola zokubhula. Verse 8. Wenyuka lapho waya ePenuweli, wakhuluma kubo ngokunjalo. Abantu basePenuweli bamphendula njengabantu baseSukotu bebephendulile. Verse 9. Wakhuluma nakubo abantu basePenuweli wathi, ekubuyeni kwami ngiphilile, ngizakubhidliza lomphoshongo. Verse 10. OZeba noSalimuni babeseKakori, izimpi zabo zinabo kungathi abantu abayizinkulungwane eziyishumi nanhlanu. Bonke babesele empini yonke abasempumalanga kuba kwakuwile abantu abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili abahloma inkemba. Verse 11. UGideon wenyuka ngendlela yabahlala ematendeni ngasempumalanga kwaseNoba neJogibeha wanqoba impi yayithi londekile. Verse 12. OZeba noSalimuna babaleka wabagxosha wawabamba amakhosi omabili kaMidiyane, OZeba noSalimuna wachitha impi yonke. Verse 13. UGideon indodana kaJoashi wabuya empini ngasekwenyukeni kweHeresi. Verse 14. Wahabamba insizwe yabantu baseSukoti, wabuza kuyo yona yamlobela izikhulu zaseSukoti namalunga alo, abantu abangamashumi ayisikhombisa nesikhombisa. Verse 15. Wayesefika kubantu baseSukoti wathi, "Bhekani, oZeba noSalimuna enangiswabulela ngabo nathi, izandla zikaZeba noSalimuna sezisesandleni sakho kuba siphe amadoda akho ayethile isinkwa na." Verse 16. Wayesebamba amalunga omuzi nameva asehlali namazinyo ezinqola zokubhula wagalela ngawo abantu baseSukoti. Verse 17. Wawubhidliza umbhoshongo wasePheniweli wabulala abantu bomuzi. Verse 18. Wayesesho koZeba noSalimuna ethi, "Babenjani labo bantu enababulala eThabori na? Bathi babenjengawe, lona lo wafana nabantwana benkosi." Verse 19. Wathi, "Babengabafowethu amadodana kamame kuphela kaJehova uma benibayekile baphila bengingayukunibulala." Verse 20. Wayesethi kuJetheri zibulo lakhe, "Suka ubabulale, kepha umfana kahoshanga inkemba yakhe ngoba wesaba lokhu engumfana." Verse 21. Basebethi oZeba noSalimuna, "Suka wena usihlasele ngokuba njengendoda anjalo amandla ayo." Wayesesuka uGidiyoni wababulala oZeba noSalimuna, wathatha izimbedu ezinjengenyanga ezazisentanyeni zamakamela abo. Verse 22. Abantu ba-Israyeli bathi kuGidiyoni, "Sibuse wena nendodana yakho nendodana yendodana yakho futhi ngokuba usisindisile esandleni sakwaMidiyani." Verse 23. UGidiyoni wathi kubo, "Angiyukunibusa nendodana yami ayikunibusa, nguJehova yakunibusa." Verse 24. UGidiyoni wathi kubo, "Mangicele ukuthile kini ukuba ninginike kube yilona lowo amacici empango yakhe." Babengenamacici egolide lokhu bebengabakwa Ishmayeli. Verse 25. Bathi, "Siyakukunika wona impela." Beneka ingubo baphonsa khona kwaba yilona lo amacici empango yakhe. Verse 26. Isisindo samacici egolide awacelayo sasingamashekeli ayinkulungwane namakhulu ayisikhombisa egolide ngaphandle kwezimbedu ezinjengenyanga nezichaza nezingubo ezibubende ezazembethwe ngamakhosi kaMidiyane nangaphandle kwamaketanga ayisezintanyeni zamakamela awo. Verse 27. UGidiyoni wenza ingubo yamahlombe ngakho wayibeka emzini wakhe Ofira. Bonke abaka-Israyeli baya baphinga nayo khona yaba lugibe kuGidiyoni nendlu yakhe. Verse 28. AbakaMidiyane bathotshiswa kanjalo phambi kwabantwana baka-Israyeli ababesaphakamisa amakhanda abo. Izwe lathula iminyaka engamashumi amane ezinsukwini zikaGidiyoni. Verse 29. UJerubali indodana kaJowashi waye wahlala endlini yakhe. Verse 30. UGidiyoni wayenamadodana angamashumi ayisikhombisa aphuma okhaleni lwakhe ngokuba wayenabafazi abaningi. Verse 31. Isanqinza sakhe saseShekemi naso samzalela indodana sayiqamba igama lokuthi u-Abimeleki. Verse 32. UGidiyoni indodana kaJowashi wafa esemdala wembelwa ethuneni likaJowashi uyise e-Ofira lama-Abiyezeri. Verse 33. Kwathi esefile uGidiyoni abantwana baka-Israyeli babuye baphinga nawoBhali bamenza uBhali Bhereti unkulunkulu wabo. Verse 34. Abantwana baka-Israyeli babengakhumbuli uJehova unkulunkulu wabo owabaphula esandleni sezitha zonke zabo nxa zonke. Verse 35. Abenzanga umusa kuyo indlu kaJerubali onguGidiyoni njengakho konke okuhle ayekwenzile ku-Israyeli. Abahluleli 9 verse 1. U-Abimeleki indodana kaJerubali waya kubafowabo bakanina wakhuluma kubo nomndeni wonke wendlu kayise kanina wathi. Verse 2. "Ake nikhulume ezindlebeni zabo bonke abantu baseShekemu nithi, yikuphi okuhle kini ukuba wonke amadodana kaJerubali angabantu abangamashumi ayisikhombisa anibuse nokuba nibuswe ngumuntu munye na? Kumbulani ukuthi mina ngiyithambo lenu nenyama yenu." Verse 3. abafowabo bakanina base bekhuluma ngaye ezindlebeni zabo bonke abantu baseShekemi. Onke lawo masi izinhliziyo zabo zathanda kumlandelo abimelengu ukuba bathi ungumfowethu. Verse 4. Bamnika amashekeli angamashumi ayisikhombisa esiliva endlini kaBhali Bhereti abimeleke aqasha ngawo izidenga namayiyane bamlandela. Verse 5. Waye endlini kayise Ofira wabulala abafowabo amadodana kaJerubali abantu abangamashumi ayisikhombisa etsheni linye, kepha kwasala uJothamu indodana encinyane kaJerubali ngokuba wacasha. Verse 6. Bonke abantu baseShekemi bahlangana nabo bonke baseBhetimilo baya bambeka abimeleki inkosi ngase-okini letshe lesikhumbuzo elaseShekemi. Verse 7. Lapho kubikwa lokho kuJothamu, waya wema esiqongweni sentaba yaseGerizimu waphakamisa izwi lakhe wamemeza wathi kubo, "Ngilaleleni nabantu baseShekemu ukuba uNkulunkulu anilalele nina." Verse 8. Imithi yake yaya ukuzigcobela inkosi yathi kuwo umqumo, "Yiba inkosi yethu." Verse 9. Kepha umnqumo wathi kuyo, "Ngiyaku wayeka yini amafutha ami abadunyisa ngawo uNkulunkulu nabantu ngiye ngintengantenge phezu kwemithi na?" Verse 10. Imithi ayisithi kuwo umkhiwane, "Woza wena ube inkosi yethu." Verse 11. Kepha umkhiwane wathi kuyo, "Ngiyakubuyeka yini ubumnandi bami nezithelo zami ezinhle ngiye ngintengantenge phezu kwemithi na?" Verse 12. Yayisithi imithi kuwo umvini, "Woza wena ube inkosi yethu." Verse 13. Umvini wathi kuyo, "Ngisaku liyeka yini iwayini lami elithokozisa uNkulunkulu nabantu ngiye ngintengantenge phezu kwemithi na?" Verse 14. Yonke imithi yayisithi kuso isihlahla somkhaya, "Woza wena ube inkosi yethu." Verse 15. Isihlahla somkhaya sathi kuyo imithi, "Uma ningigcoba impela ngibe inkosi yenu, wozani niphephele emthunzini wami. Uma kungenjalo, makuphume umlilo kuso isihlahla somkhaya uqede imsedari yaseLibanoni." Verse 16. "Ngalokho uma nenzile ngeqiniso nangobuqotho lapho nimbeka u-Abimeleki inkosi, uma nimphathile kahle uJerubhali nendlu yakhe, nenza kuye njengokufanele izandla zakhe." Verse 17. "Ngoba ubabonilela wasidela wanophula esandleni sabakaMidiyane." Verse 18. "Kepha nivukele namuhla indlu kababa nibulela amadodana akhe, abantu abangamashumi ayisikhombisa etsheni linye, nimbekile u-Abimeleki indodana esigqilakazi sakhe inkosi yabaseShekemu ngokuba engumfowenu." Verse 19. "Uma nimphathile kahle uJerubali nendlu yakhe namuhla, thokozani ngo-Abimeleki naye athokoze ngani." Verse 20. "Kepha uma kungenjalo, makuphume umlilo ku-Abimeleki uqede abantu baseShekemu neBhetimilo, umlilo uphume nakubantu baseShekemi naseBhetimilo umqedo u-Abimeleki." Verse 21. "UJothamu wayesebaleka weqa waya eBheri wahlala khona ngenxa ka-Abimeleki umfowabo." Verse 22. "U-Abimeleki wayeyisikhulu phezu kuka-Israyeli iminyaka emithathu." Verse 23. "UNkulunkulu wathuma umoya omubi phakathi kwa-Abimeleki nabantu baseShekemi, abaseShekemi bambubuluza u-Abimeleki." Verse 24. "Ukuba ubudlova obenziwe kuwo amadodana angamashumi ayisikhombisa kaJerubali bufike negazi labo libekwe phezu kwa-Abimeleki, umfowabo wababulala naphezu kwabaseShekemi abaqinisa izandla zakhe ukuba abulale abafowabo." Verse 25. "AbaseShekemi bambekela abaqamekeli esiqongweni sezintaba, baphanga bonke ababedlula kubo ngaleyo ndlela kwabika ku-Abimeleki." Verse 26. "Kwafika uGali indodana ka-Ebedi nabafowabo wayeShekemi, abaseShekemi bamethemba." Verse 27. "Baya endle bavuna ezivini zabo, banyathela emvini bagubha umkhosi, bangena endlini kaNkulunkulu wabo, badla baphuza bamqalekisa u-Abimeleki." Verse 28. "UGali indodana ka-Ebedi wathi, 'Ngubani u-Abimeleki, ngubani uShekemu ukuba simkhonze na? Akasiyo indodana kaJerubali nozebule induna yakhe na? Khonzani abantu baka Hamori uyise kaShekemi, thina siyakumkhonzelani yena na? Verse 29. Sengathi abantu ngabe sesesandleni sami, bengiyakumsusa uAbhimeleki, wathi kuAbhimeleki, yandisa impi yakho uphume. Verse 30. Lapha uZebule umphathi womuzi ezwa amazwi kaGali indodana kaEbedi, kwafutha ulaka lwakhe. Verse 31. Wathuma izithunywa kuAbhimeleki ngobuqili, wathi bheka uGali indodana kaEbedi nabafowabo bafikile eShekemi, bheka bakuvusela umuzi. Verse 32. Ngalokho vukana ebusuku, wena nabantu abanawe niqamekele endle. Verse 33. Kuyakuthi ekuseni lisaphuma ilanga, uvuke uhlasele umuzi, bheka lapho yena nabantu abanaye bephuma ukuba balwe nawe, wenze kubo njengokubona kwakho. Verse 34. UAbhimeleki nabo bonke abantu ababenaye basuka ebusuku baqamekela eShekemi ngezigaba ezine. Verse 35. UGali indodana kaEbedi waphuma wema esikhaleni sesango lomuzi, uAbhimeleki wayeseqhamuka nabantu ababenaye ekuqamekeleni. Verse 36. Lapho uGali ebona abantu wathi kuZebule, bheka kwehla abantu eziqongweni zezintaba. UZebule wathi kuye, uyabona amathunzi ezintaba kungathi ngabantu. Verse 37. UGali wabuye wakhuluma wathi, bheka kwehla abantu enkabeni yezwe, esinye isigaba sifika ngendlela ye-oki lokuhlola emhlola. Verse 38. UZebule wayesethi kuye, uphi manje umlomo wakho kuba uthi, ngubani uAbhimeleki ukuba simkhonze na? Akusibo labo bantu obadelelayo na? Ake uphume manje ulwe nabo. Verse 39. UGali waphuma phambi kwabantu baseShekemi walwa noAbhimeleki. Verse 40. UAbhimeleki wamgxosha, wabaleka phambi kwakhe, kwawa abaningi bakhutshaziwe kwaze kwaba sesikhaleni sesango. Verse 41. UAbhimeleki wahlale Aruma, uZebule wamgxosha uGali nabafowabo ukuba bangahlali eShekemi. Verse 42. Kwathi ngangomusa abantu baya endle bamtshela uAbhimeleki. Verse 43. Wathatha abantu abahlukanisela izigaba ezintathu, waqamekela endle, wabheka, nampa abantu bephuma emzini, wabavukela, wababulala. Verse 44. UAbhimeleki nezigaba ezazinaye zadumela zema esikhaleni sesango lomuzi, izigaba zombili zadumela bonke abasendle, zababulala. Verse 45. UAbhimeleki walwa nomuzi lonke lolo suku, wawuthatha umuzi, wabulala abantu ababekuwo, wawubhidliza umuzi, wahlanyela usawoti kuwo. Verse 46. Lapho bezwa lokho bonke abasembhoshongweni waseShekemi, bangena enqabeni yendlu yase-Eliberithi. Verse 47. Kwabikwa kuAbhimeleki ukuthi bonke abasembhoshongweni waseShekemi babehlangene ndawonye. Verse 48. UAbhimeleki wenyukela entabeni yaseSalimoni, yena nabantu bonke ababenaye. UAbhimeleki wathatha izembe ngesandla, wagawula igatsha emthini, walithatha, walibeka ehlombe, wathi kubantu ababenaye, lokho eningibone ngikwenza, sheshani nikwenze njengami. Verse 49. Bonke abantu bagawula kwaba yilona lowo igatsha lakhe, kanjalo bamlandela uAbhimeleki, bawabeka enqabeni, bayithungela inqaba ngomlilo phezu kwabo. Bafa bonke abantu abasembhoshongweni waseShekemi, kungathi abayizinkulungwane abesilisa nabesifazane. Verse 50. UAbhimeleki wayeseya eThebesi, wamisa malungana neThebesi walithatha. Verse 51. Kepha phakathi komuzi wawukhona umbhoshongo oqinileyo, babalekela khona bonke abesilisa besifazane nabo bonke bomuzi, bazivalela phakathi benyukela ophahleni lombhoshongo. Verse 52. UAbhimeleki wafika embhoshongweni walwa nawo, wasondela emnyango wombhoshongo ukuba awushise ngomlilo. Verse 53. Owesifazane othile waphonsa imbokodo ekhanda likaAbhimeleki, wachimiza ikhanda lakhe. Verse 54. Wayesesheshe abiza udibi olwaluphethe izikhali zakhe, wathi kulo, hosha inkemba yakho ngibulale ukuba abantu bangasho ngami ukuthi wabulawa ngowesifazane udibi lwakhe lwase lumgwaza wafa. Verse 55. Kwathi abantu bakaIsrayeli bebonile ukuthi u-Abimeleki ufile, bamuka baya kwaba yilowo nalowo endaweni yakhe. Verse 56. Kanjalo uNkulunkulu wabuyisela ububi buka-Abimeleki abebenzile kuyise ngokubulala abafowabo abangamashumi ayisikhombisa. Verse 57. UNkulunkulu wabuyisela bonke ububi babantu baseShekemi emakhanda abo behlelwa isiqalekiso sikaJothamu indodana kaJerubhali. Abahluleli 10 verse 1. Emva kwa-Abimeleki kwavela uThola indodana kaPhuwa kaDodo umuntu wakwa-Isakare ukuba asindise u-Israyeli, wayehlala eShamiri ezintabeni zakwa-Efrayimu. Verse 2. Wamahlulela u-Israyeli iminyaka engamashumi amabini nantathu, wafa wembelwa eShamiri. Verse 3. Emva kwakhe kwavela uJayiri wakwaGileyadi, wamahlulela u-Israyeli iminyaka engamashumi amabili nambili. Verse 4. Wayenamadodana angamashumi amathathu agibela amathole ezimbongolo angamashumi amathathu ayenemizi engamashumi amathathu ethiwa yiHavoti Jayire kuze kube namuhla esezweni lakwaGileyadi. Verse 6. Abantwana bakaIsrayeli babuye benza ukuba emehlweni kaJehova, bakhonza oBhali no-Ashitaroti, nawo unkulunkulu base-Aramu, nawo unkulunkulu baseSidoni, nawo unkulunkulu bakwaMowabi, nawo unkulunkulu babantwana bakwa-Amoni, nawo unkulunkulu bamaFilisti, bamshiya uJehova kabamkhonza. Verse 7. Intukuthelo kaJehova yamvuthela u-Israyeli, wathengisa ngabo esandleni samaFilisti nasesandleni sabantwana bakwa-Amoni. Verse 8. Bakhathaza bacindezela abantwana bakwa-Israyeli ngalowo nyaka iminyaka yeshumi nesishiyagalombili, babacindezela bonke abantwana bakwa-Israyeli ababengaphesheya kweJodane ezweni lama-Amori elikwaGileyadi. Verse 9. Abantwana baka-Amoni bawela eJodane ukuba balwe noJuda, noBhenjamini nendlu ka-Efrayimi. U-Israyeli wantula kakhulu. Verse 10. Abantwana ba-Israyeli bakhala kuJehova bathi, sonile kuwe ngokuba simshiyile uNkulunkulu wethu sakhonza oBhali. Verse 11. UJehova wathi kubantwana bakwa-Israyeli, anginisindisanga yini kuba baseGibhithe nakuwa ama-Amori nakuba abantwana baka-Amoni nakuwa amaFilisti na? Verse 12. Nacindezelwa ngamaSidoni nama-Amaleki namaMahoni nakhala kimi ngansindisa esandleni sawo. Verse 13. Nokho ningishiyile nakhonza abanye onkulunkulu, ngalokho angisayi kunisindisa. Verse 14. Hambani nikhale konkulunkulu enibakhethileyo, mabanisindise ngesikhathi sosizi lwenu. Verse 15. Abantwana ba-Israyeli bathi kuJehova, sonile, yenza kithi okuthandayo, kepha ke usophule kuphela namuhla. Verse 16. Base besusa uNkulunkulu babezizwe phakathi kwabo, bamkhonza uJehova, umphefumulo wakhe wakhathazeka ngokuhluphekwa kwabakwa-Israyeli. Verse 17. Kwabuthwa abantwana baka-Amoni bamisa uGileyadi, kepha abantwana bakwa-Israyeli babuthana bamisa eMispa. Verse 18. Abantu izikhulu zakwaGileyadi batho omunye komunye, ngumuphi umuntu yakuqala ukulwa nabantwana bakwa-Amoni na? Yena uyakuba inhloko yabo bonke bakhe kwaGileyadi. Abahluleli 11 verse 1. UJeftha wakwaGileyadi wayeyiqhawe elinamandla, wayeyindodana esifebe, uGileyadi wamzala uJeftha. Verse 2. UmkaGileyadi wamzalela amadodana, esekhulile amadodana omkakhe amgxosha uJeftha athi kuye, hayi ukulidla ifa endlini kababa ngokuba uyindodana yomunye wesifazane. Verse 3. UJeftha wabalekela abafowabo wahlala ezweni laseThobi, kwabuthana eJeftha amayiyane aphuma naye. Verse 4. Kwathi emva kwesikhashana abantwana baka-Amoni balwa no-Israyeli. Verse 5. bathi abantwana baka-Amoni belwa no-Israyeli, amalunga kwaGileyadi aya amlanda uJeftha ezweni laseThobi. Verse 6 athi kuJeftha, woza ube ngumoli wethu silwe nabantwana bakwa-Amoni. Verse 7 uJeftha wathi kumalunga kwaGileyadi, aningizondanga yini nangixosha endlini kababa na? Nizelani ke manje nisekuhluphekeni na? Verse 8 amalunga kwaGileyadi athi kuJeftha, sibuyele kuwe manje ngalokhu ukuba uhambe nathi ulwe nabantwana bakaAmoni ube yinhloko phezu kwabo bonke abakhe kwaGileyadi. Verse 9 wayesethi uJeftha kumalunga kwaGileyadi, uma ningibuyisa ukulwa nabantwana bakaAmoni uJehova banikele phambi kwami, ngiyakuba inhloko yenu. Verse 10 amalunga kwaGileyadi athi kuJeftha, uJehova makabe ngufakazi wethu, impela siyakwenza njengezwi lakho. Verse 11 uJeftha wayesehamba namalunga kwaGileyadi, abantu bamenza inhloko nomoli phezu kwabo. uJeftha wakhuluma wonke amazwi akhe phambi kukaJehova eMispa. Verse 12 uJeftha wathuma izithunywa enkosini yabantwana baka-Amoni wathi, unamsebenzi muni nami ukuba uze kimi ukulwa nezwe lakithi na? Verse 13 inkosi yabantwana baka-Amoni yathi kuzo izithunywa zikaJeftha, ngokuba u-Israyeli walithatha izwe lakithi ekukhuphukeni kwakhe eGibhithe, kusukela e-Arinoni kuze kube seJaboki naseJodani, buyisani lawo mazwe ngokuthula. Verse 14 uJeftha wabuye wathuma izithunywa enkosini yabantwana bakwa-Amoni. Verse 15 wathi kuyo, usho kanje uJeftha uthi, u-Israyeli akathathanga izwe lakaMowabi nezwe labantwana bakwa-Amoni. Verse 16 ngokuba ekukhuphukeni kwabo eGibhithe, u-Israyeli ehamba ehlane waze wafika elwandle libomvu wafika naseKadeshi. Verse 17 u-Israyeli wathuma izithunywa enkosini yakwa-Edomi wathi, ake ngidabule izwe lakho, kepha inkosi yakwa-Edomi ayilalelanga nasenkosini yakaMowabi wathuma kanjalo, kepha ivumanga u-Israyeli wayesehlala eKadeshi. Verse 18 wayesehamba ehlane wazungeza izwe lakwa-Edomi nezwe lakwaMowabi, weza ngasempumalanga kwezwe lakwaMowabi wamisa ngaphesheya kwe-Arinoni, kepha bangenanga emkhawulweni wakaMowabi ngokuba i-Arinoni lalingumkhawulo wakaMowabi. Verse 19 u-Israyeli wayesethuma izithunywa kuSiyoni inkosi yama-Amori. Inkosi yaseShiboni u-Israyeli wathi kuye, ake sidabule izwe lakho siye endaweni yethu. Verse 20 kodwa uSiyoni akamethembanga u-Israyeli ukuba adabule emkhawulweni wakhe, kepha uSiyoni wabutha bonke abantu bakhe wamisa iJahasi walwa no-Israyeli. Verse 21 uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli wanikela uSiyoni nabo bonke abantu bakhe esandleni sakwa-Israyeli bababulala. U-Israyeli wadla izwe lonke lama-Amori abantu balelozwe. Verse 22 badla izwe lonke lama-Amori kusukela e-Arinoni kuze kube seJaboki, kusukela ehlane kuze kube seJodani. Verse 23 manje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli waxoshile ama-Amori phambi kwabantu bakhe u-Israyeli, wena uyakulidla izwe na? Verse 24 awuyukudla lelo uKemoshi uNkulunkulu wakho akunika lona ukuba ulidle na? Kanjalo bonke uJehova uNkulunkulu wethu abagxosha phambi kwethu siyalidla elabo. Verse 25 pho ungcono yini kunobalaki indodana kaSipori inkosi yakwaMowabi na? Wake waphikisana u-Israyeli, wake walwa nabo na? Verse 26 u-Israyeli esahlala eShiboni nasemzaneni yalo nase-Aroweli nasemzaneni yalo nasemzini yonke ngaseceleni kwe-Arinoni iminyaka engamakhulu amathathu, anisaphucanga ngani yona leso sikhathi na? Verse 27 mina ngikonanga, kepha wena wenza okubi kimi ngokulwa nami. uJehova umahluleni makahluleni namuhla phakathi kwabantwana baka-Israyeli nabantwana baka-Amoni. Verse 28 kodwa inkosi yabantwana baka-Amoni ayilalelanga amazwi kaJeftha awathuma kuyo. Verse 29 khona umoya kaJehova wafika kuJeftha wadlula kwaGileyadi nakwaManase, wadlula naseMispa lakwaGileyadi. Esuka eMispa lakwaGileyadi wadlulela kubantwana bakwaAmoni. Verse 30. UJeftha wenza isithembiso kuJehova wathi, uma uyakunikela impela abantwana baka-Amoni esandleni sami. Verse 31. Kuyakuthi noma yikuphi okuphuma eminyango yendlu yami ukungihlangabeza lapho ngibuya ngokuthula kubantwana baka-Amoni kube ngokukaJehova, nginikele ngakho kube ngumnikelo wokushiswa. Verse 32. UJeftha wayesedlulela kubantwana bakwa-Amoni ukulwa nabo, uJehova wabanikela esandleni sakhe. Verse 33. Wababulala kuswele Aroweli kuze kufike eMiditi, imizi engamashumi amabili nase-Abela Keramimi ngokuceka okukhulu kakhulu. Kanjalo abantwana baka-Amoni banqotshwa phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 34. UJeftha weza eMispa endlini yakhe, bheka indodakazi yakhe yaphuma kumhlangabeza iza inezigubhu nokusina. Yayingumntwana oyedwa, ngaphandle kwakhe wayengenandodana nandodakazi. Verse 35. Kwathi lapho ibona wakhebhula izingubo zakhe wathi, hawu mntanami, ungithobisile kakhulu, ungomunye obangihlupha ngokuba ngivulile umlomo kuJehova, angisenakubuya. Verse 36. Wathi kuye, baba, uvulile umlomo wakho kuJehova, yenza kimi njengokuphumileyo emlonyeni wakho, lokhu uJehova kuphindisele ezitheni zakho abantwana bakwa-Amoni. Verse 37. Yathi kuyise, mangenzelwe lokhu, ngiyeke ezinyanga ezimbili ukuba ngiye ngehlele ezintabeni ngililele ubuntombi bami mina nabangane bami. Verse 38. Wathi hamba, wayimukisa izinyanga ezimbili, yamuka yona nabangane bayo, yalilela umntombi bayo ezintabeni. Verse 39. Kwathi ngasekupheleni kwezinyanga ezimbili, yabuyela kuyise owenza kuyo njengokwesithembiso sakhe asithembisileyo, ayiyazanga indoda. Verse 40. Kwaba yisimiso wa-Israyeli ukuba amadodakazi wa-Israyeli aye yonke iminyaka ukuyitusa indodakazi kaJeftha wakaGileyadi izinsuku ezine ngonyaka. Abahluleli 12 verse 1. Amadoda ka-Efrayimi abuthana aya ngasenyakatho athi kuJeftha, uwelelani ukulwa nabantwana baka-Amoni ungasibizanga ukuba sihambe nawe na? Siyakushisa ngomlilo indlu yakho phezu kwakho. Verse 2. UJeftha wathi kubo, mina nabantu bami sasilwa kakhulu nabantwana baka-Amoni, ngani biza aningisindisanga esandleni sabo. Verse 3. Nxa sengibonile ukuthi aningisindisanga, ngabe kakuphila kwami esandleni sami ngadlulela kubantwana baka-Amoni, uJehova wabanikela esandleni sami, ngalokho nikhuphukeleni kimi namuhla ukulwa nami na? Verse 4. UJeftha wayesebutha bonke abantu bakwaGileyadi walwa no-Efrayimi. Abantu bakwaGileyadi bamahlula u-Efrayimi ngokuba bathi, ningababalekileyo bakwa-Efrayimi nina bakwaGileyadi phakathi kwabakwa-Efrayimi naphakathi kwabakwaManase. Verse 5. AbakwaGileyadi bavimba amazibuko aseJodani phambi kwabakwa-Efrayimi, kwathi lapho ababalekileyo bakwa-Efrayimi bethi, mangiwele, abantu bakwaGileyadi bathi kuye, ungowaka-Efrayimi na? Uma ethi cha. Verse 6. Bathi kuye, shona uthi Shiboleti, abesethi Siboleti ngokuba engaqaphelanga ukuliphimisa kahle, base bembamba bambulala ngasemazibukweni aseJodane. Kwawa ngaleso sikhathi abakwa-Efrayimi abayizinkulungwane ezingamashumi amane nambili. Verse 7. UJeftha wamahlulela u-Israyeli iminyaka yesithupha. Wafa uJeftha wakwaGileyadi, wembelwa komuye wemizi yakwaGileyadi. Verse 8. Emva kwakhe u-Ibisani waseBhethlehema wahlulela u-Israyeli. Verse 9. Wayenamadodana angamashumi amathathu, amadodakazi angamashumi amathathu wawendisa, wathathela amadodana akhe izintombi ezingamashumi amathathu, wamahlulela u-Israyeli iminyaka eyisikhombisa. Verse 10. U-Ibisani wafa wembelwa eBhethlehema. Verse 11. Emva kwakhe u-Eloni wakaZebuloni wahlulela u-Israyeli wamahlulela uIsrayeli iminyaka eyishumi. Verse 12. U-Eloni wakaZebuloni wafa wembelwa e-Ajaloni ezweni lakaZebuloni. Verse 13. Emva kwakho u-Abidoni indodana kaHileli wasePirathoni wahlulela u-Israyeli. Verse 14. Wayenamadodana angamashumi amane namadodana amadodana akhe angamashumi amathathu agibela amathole ezimbongolo angamashumi ayisikhombisa wamahlulela u-Israyeli iminyaka eyisishiyagalombili. Verse 15. U-Abidoni indodana kaHileli wasePirathoni wafa wembelwa ePirathoni ezweni lakwa-Efrayimu ezintabeni zama-Amaleki. Abahluleli 13 verse 1. Abantwana ba-Israyeli babuye benza ukubi emehlweni kaJehova. UJehova wabanikela esandleni samaFilisti iminyaka engamashumi amane. Verse 2. Kwakukhona umuntu othile waseSora womndeni wakaDani ogama lakhe lalinguManowa. Umkakhe wayeyinyumba engazali. Verse 3. Ingelosi kaJehova yabonakala kowesifazane yathi kuye, bheka-ke uyinyumba awuzali kepha uyakukhulelwa uzale indodana. Verse 4. Ngalokho ake uxwaye ungaphuziwa yini naluphuzo olunamandla ungadli lutho olungcolileyo. Verse 5. Ngoba bheka uyakukhulelwa uzale indodana impuco ayikuthinta ekhanda layo ngoba umntwana uyakuba ngumnaziri kaNkulunkulu kwasesizalweni. Uyakuqala ukusindisa u-Israyeli esandleni samaFilisti. Verse 6. Owesifazane wayeseya ukubika endodeni yakhe ethi, kufikele kimi umuntu kaNkulunkulu, isimo sakhe sasinjengesimo sengelosi kaNkulunkulu sesabeka kakhulu. Angimbuzanga ukuthi uvelaphi, naye akangitshelanga igama lakhe. Verse 7. Kepha wathi kimi, bheka uyakukhulela uzale indodana, ngakho ungaphuzi wayina luphuzo namandla, ungadli lutho olungcolileyo ngokuba umntwana uyakuba ngumnaziri kaNkulunkulu wasesizalweni kuze kube sosukwini lokufa kwakhe. Verse 8. UManowa wayesemncenga uJehova wathi, oh Nkosi, umuntu kaNkulunkulu wamthumayo akabuyele kithi asifundise ukuthi siyakwenzani kumntwana ozakuzalwa. Verse 9. UNkulunkulu walalela izwi likaManowa. Ingelosi kaNkulunkulu yabuyela kowesifazane ehlezi enhle, kepha uManowa indoda yakhe wayengenaye. Verse 10. Owesifazane washesha wagijima wayitshela indoda yakhe wathi kuyo, bheka ubonakele kimi lo muntu owafika kimi ngolunye usuku. Verse 11. UManowa wasukuma wamlandela umkakhe wafika kulowo muntu wathi kuye, wena ungumuntu lowo owakhuluma kowesifazane na? Wathi, nginguye. Verse 12. Wayesethi uManowa, nxa esenzekile amazwi akho, iyakuba yini indlela yomntwana, kuyakwenziwani na? Verse 13. Ingelosi kaJehova yathi kuManowa, konke ngakusho kwesifazane, makakuxwaye. Verse 14. Kangadli lutho oluvela ezithelweni zomvini, kangaphuziwa yini naluphuzo olunamandla, kangadli lutho olungcolileyo, konke engamyaleza ngakho kakugcine. Verse 15. UManowa wayesethengelosini kaJehova, ake sikulibazise sikulungisele izinyane lembuzi. Verse 16. Ingelosi kaJehova yathi kuManowa, noma ungilibazisa angiyukudla ukudla kwakho, uma ulungisa umnikelo wokushisa uyakunikela ngawo kuJehova, ngoba uManowa wayengazi ukuthi uyingelosi kaJehova. Verse 17. UManowa wathi engelosini kaJehova, ngubani igama lakho ukuba lapho esenzekile amazwi akho sikudumise? Verse 18. Ingelosi kaJehova yathi kuye, ubuzelani igama lami, lokhu liyimfihlakalo na? Verse 19. UManowa walithatha izinyane lembuzi kanye nomnikelo wempuphu, wanikela ngakho kuJehova edwaleni. Yayisenza okumangalisayo, uManowa nomkakhe bebukela. Verse 20. Wathi langabi saphume e-altare lenyukela ngasezulwini, ingelosi kaJehova yenyukela ngabini le-altare, uManowa nomkakhe babukela bawa ngobuso emhlabathini. Verse 21. kepha ingelosi kaJehova ayiphindanga kubonakala kuManowa nomkakhe, khona uManowa waqonda ukuthi ingelosi kaJehova. Verse 22, uManowa wathi kumkakhe, siyakufa nokufa ngoba simbonile uNkulunkulu. Verse 23, kepha umkakhe wathi kuye, uma uNkulunkulu ebethanda kusibulala, ngaye ngamukelanga esandleni sethu umnikelo wokushiswa nomnikelo wempuphu, futhi ngaye ngasibonisanga konke lokho, ngaye ngasitshelanga izinto njengalezi. Verse 24, owesifazane wazala indodana, waqamba igama langokuthi uSamson. Umntwana wakhula, uJehova wambusisa. Verse 25, umoya kaJehova waqala ukumqhuba eMahane Dani phakathi kweSora neEshitawoli. Abahluleli 14 verse 1. USamson wehlela eThimna, wabona owesifazane eThimna wamadodakazi amaFilisti. Verse 2, wakhupha wabatshela uyise nonina wathi, ngibonile owesifazane eThimna wamadodakazi amaFilisti, ngalokho ngithathele yena abe ngumkami. Verse 3, uyise nonina basebethi kuye, akakho yini owesifazane phakathi kwamadodakazi abafoweni noma phakathi kwabo bonke abantu bami ukuze uye kuthatha umfazi umaFilisti angasokile na? USamson wathi kuyise, ngithathele yena ngokuba uyathandeka kimi. Verse 4, kepha uyise nonina babengazi ukuthi lokho kwakuvela kuJehova, ngokuba wayefuna ithuba lokulwa namaFilisti. Ngaleso sikhathi amaFilisti ayebusa phezu kuka-Israyeli. Verse 5, uSamson wayesehla noyise unina baya eThimna, bafika ezivinini zaseThimna, bheka ibhongo lengonyama lamhlangabeza libhodla. Verse 6, umoya kaJehova wafika phezu kwakhe ngamandla, walidwengula kungathi udwengula izinyane lembuzi, engaphethe lutho esandleni sakhe, kepha akabatshelanga uyise nonina abekwenzile. Verse 7, wehla wakhuluma nowesifazane wathandeka kuSamson. Verse 8, emva kwesikhathi wabuya ukuba amthathe, waphambuka ukuyobona isidumbu sengonyama, bheka kwakukhona iqulu lezinyosi ezidumbini sengonyama kanye noju. Verse 9, wazitapa ngezandla zakhe wahamba ehla, wafika kuyise nonina wabapha badla nabo, kepha akabatshelanga ukuthi wayetapha ezinyosi esidumbini sengonyama. Verse 10, uyise wehla waya kulowo wesifazane, uSamson wenza idili khona ngokuba zazenze njalo izinsizwa. Verse 11, kwathi lapho bembona baletha abayeni abangamashumi amathathu ukuba babe naye. Verse 12, uSamson wathi kubo, ake ngininike imfumbe, uma ningitshela yona kahle ngezinsuku ezisikhombisa zedili, niyiqandele, ngiyakuninika amayembe angamashumi amathathu nezingubo zokuphendulela ezingamashumi amathathu. Verse 13, kepha uma ningenakuyiqandela kimi, niyakunginika amayembe angamashumi amathathu nezingubo zokuphendulela ezingamashumi amathathu, bathi kuyo, yisho imfumbe yakho kuba siyizwe. Verse 14, wayesethi kubo, kodlayo kwaphuma ukudla, onamandla kwavela okunamandla. Babengenakuyiqandela imfumbe ngezinsuku ezintathu. Verse 15, kwathi ngosuku lwesikhombisa bathi kumkaSamsoni, yenza umyeni wakho kuba asichasisele imfumbe, funa sikushise wena nendlu kayihlo ngomlilo, nisimemele ukuba nisidle na, akunjalo na. Verse 16, umkaSamson wakhala phambi kwakhe wathi, uyangizonda kuphela, awungithandi. Unikile abakithi imfumbe, awungitshelanga yona. Wathi kuye, bheka, angibatshelanga ubaba nomame, ngiyakukutshela wena na. Verse 17, wakhala phambi kwakhe izinsuku ezisikhombisa lisekhona idili labo. Kwathi ngosuku lwesikhombisa wayesemtshela ngokuba wamcindezela kakhulu, wayisho imfumbe kwabakubo. Verse 18, abantu bomuzi bathi kuye ngosuku lwesikhombisa lingakashoni ilanga, kuyini okumnandi kunezinyosi, kuyini okunamandla kunengonyama na? Wathi kubo, uma beningalimanga ngesithokazi sami, ngabe ningayiqandelanga imfumbe yami. Verse 19, umoya kaJehova wafika kuye ngamandla, wehlele Ashikeloni, wabulala abantu abangamashumi amathathu kubo, wathatha isambatho sabo wabanika abayiqandele imfumbe izingubo zokuphendulela, intukuthelo yakhe yavutha wenyukela endlini kayise. Verse 20, kepha umkaSamsoni wanika umngane wakhe wabe ngomunye wabayeni bakhe. Abahluleli 15 verse 1, kodwa kwathi emva kwesikhathi ngesikhathi sokuvuna okolweni, uSamsoni wahambela umkakhe enezinyane lembuzi wathi, ngiyakungena kumkami ekamereni, kepha uyise kavumanga ukuba angene. Verse 2, uyise wathi, bengithi impela ukuthi umalile nokumala, ngalokho ngamnika umngane wakho. Udadewabo omelamayo kamuhle kunaye na, ake umthathe esikhundleni sakhe. Verse 3, uSamsoni wathi kubo, okwalesi sikhathi anginacala amaFilisti uma ngikwenzela okubi. Verse 4, uSamsoni wahamba wabamba izimpungushe ezingamakhulu amathathu, wathatha isikhuni wasibhekisana ngemisila, wafyaka isikhuni phakathi kwemisila ngamibili. Verse 5, wazithungela izikhuni ngomlilo, wazivumela ukuba zingene phakathi kwamabele amaFilisti engakavunwa, washisa amaqhinqa nezinhlanga zamabele kanye nezivini neminqumo. Verse 6, amaFilisti ayesethi, ngubani okwenze lokho na? Bathi, nguSamsoni umkhwena wowaseThimna, ngokuba yena uthathe umkakhe wamnika umngane wakhe. AmaFilisti akhuphuka amshisa yena noyise ngomlilo. Verse 7, uSamsoni wathi kubo, uma nenze njalo, impela ngiyakuphindisela kini, andikuba ngiyeke. Verse 8, wababulala ithebe nethanga ngokubulala okukhulu, wehla wahlala ofantini lwedwala lase-Etamu. Verse 9, amaFilisti akhuphuka amisa kwaJuda, ahlakazeka eLehi. Verse 10, abantu bakwaJuda bathi, nisikhuphukeleni na? Bathi, sikhuphukele ukuba simbophe uSamsoni, senze kuye njengalokho enze kithina. Verse 11, abantu abayizinkulungwane ezintathu bakaJuda behlela ofantini lwedwala lase-Etamu, bathi kuSamsoni, awukwazini ukuthi amaFilisti abusa phezu kwethu na? Kuyini pho lokho okwenzile kuthina na? Wathi kubo, njengalokho benza kimi, ngenze njalo kubo. Verse 12, base bethi kuye, sehlele ukuba sikubophe ukuze sikunikele esandleni samaFilisti. USamsoni wathi kubo, fungani kimi ukuthi nina aniyukungisukela. Verse 13, basho kuye bathi, qha, kepha siyakukubopha nokukubopha sikunikele esandleni sawo, kodwa impela siyukubulala. Bambopha ngezintambo ezimbili ezintsha bamkhuphulela edwaleni. Verse 14, lapho efika eLehi, amaFilisti amhlangabeza ekhamuluka, umoya kaJehova wafika kuye ngamandla, izintambo ezazisezingalweni zakhe zaba njengefilakise elishiswe ngumlilo, nezibopho zakhe zancibilika zasuka ezandleni zakhe. Verse 15, wafumana umhlathi wembongolo osemusha, welula isandla sakhe wawuthatha, wabulala ngawo abantu abayinkulungwane. Verse 16, wathi uSamsoni, ngomhlathi wembongolo ngibulele inqwaba, yebo izinqwaba ezimbili ngomhlathi wembongolo abantu abayinkulungwane. Verse 17, kwathi seqedile ukukhuluma wawulahla umhlathi esandleni sakhe, leyo ndawo yathiwa yiRamati Lehi. Verse 18, wayesomile kakhulu wakhala uJehova wathi, wenze lokhu kukhululeka okukhulu ngesandla senceku yakho, kepha manje sengiyakufa ukoma ngiwele esandleni sabangasokile. Verse 19, kodwa uNkulunkulu wadabula isigoqo esiseLehi, kwaphuma amanzi kuso, lapho esephuzile umoya wakhe wabuya wahlumeleleka, ngalokho igama laso labizwa ngokuthi i-Eni Hakore eliseLehi kuze kube namuhla. Verse 20, wahluleka u-Israyeli ngezinsuku zamaFilisti iminyaka engamashumi amabili. Abahluleli 16 verse 1, uSamsoni waya eGaza wabona lapho isifebe wangena kuso. Verse 2, kwathiwa kumaGaza, uSamsoni ufikile lapha, bamhaqa bamnqamekela ubusuku bonke sangweni lomuzi. Bathula ubusuku bonke bathi, makube sekukhanyeni kokusa khona siyakumbulala. Verse 3, uSamson walala kwaze kwaba phakathi kwamabili, wavuka phakathi kobusuku wabamba izivalo zesango lomuzi nezinsika zombili, wazincothula kanye nomgoqo, wazibeka amahlombe akhe, wazikhuphulela esiqongweni sentaba ephambi kweHebron. Verse 4, kwathi ngasemuva wathanda owesifazane esigodini saseSoreki ogama lakhe lalinguDelila. Verse 5, amakhosi amaFilisti enyukela kuye athi kuye, myenge ubone ukuthi amandla akhe amakhulu aphi, nokuthi singamahlula ngani ukuba simbophe simnqobe. Siyakukunika kube yilona lowe zinhlamvu eziyinkulungwane nekhulu zesiliva. Verse 6, uDelila wathi kuSamsoni, aka ungitshele ukuthi amandla akho amakhulu aphi, nokuthi ungaboshwa ngani unqotshwe. Verse 7, uSamsoni wathi kuye, uma bengibopha ngezinsinga ezisikhombisa ezimanzi ezingakomi, ngiyakuba buthakathaka ngibe njengomunye umuntu. Verse 8, amakhosi amaFilisti ayeseletha kuye izinsinga ezisikhombisa ezimanzi ezingakomi, wambopha ngazo. Verse 9, wayenabaqamekeli behleze ekamelweni eliphakathi, wayesethi kuye, amaFilisti aphezu kwakho Samsoni. Wayesegqabula izinsinga njengentambo yefilakisi iqatshulwa lapho izwa umlilo, ngalokho amandla akhe awazikwanga. Verse 10, wayesethi uDelila kuSamsoni, bheka udlale ngami, wangitshela amanga, ake ungitshele manje ukuthi ungaboshwa ngani. Verse 11, wathi kuye, uma bengibopha ngamagoda amasha okungasentshenziwanga ngawo, ngiyakuba buthakathaka ngibe njengomunye umuntu. Verse 12, uDelila wayesethatha amagoda amasha wambopha ngawo, wathi kuye, amaFilisti aphezu kwakho Samsoni. Abaqamakeli babehleze ekamelweni eliphakathi, wawagqabula ezingalweni zakhe njengomucwana. Verse 13, uDelila wayesethi kuSamsoni, kuze kube manje udlale ngami, wangitshela amanga, ngitshele ukuthi ungaboshwa ngani. Wathi kuye, uma weluka amagoda ayisikhombisa ekhanda lami nezintambo zakho zokweluka. Verse 14, wawabethela-ke ngesikhonkwane, wathi kuye, amaFilisti aphezu kwakho Samsoni. Wavuka ebuthongweni wasicothula isikhonkwane sokweluka nezintambo zokwelukwa. Verse 15, wayesethi kuye, ungasho kanjani ukuthi uyangithanda nxa inhliziyo yakho ingenami na? Usudlale ngami kathathu, awungitshelanga ukuthi amandla akho aphi. Verse 16, kwathi lapho emcindezela yonke imihla ngamazwi akhe emgqugquza, wakhathazeka umphefumulo wakhe kwaze kwaba sekufeni. Verse 17, wamtshela inhliziyo yakhe yonke wathi kuye, akuthintanga mpuce ekhanda lami, ngoba bengingumnaziri kaNkulunkulu wasezalweni sikamame. Uma ngiphuculwa amandla ami ayakumuka kimi, ngiyakuba buthakathaka ngibe njengomunye umuntu. Verse 18, uDelila wabona ukuthi wayemtshele yonke inhliziyo yakhe, wathi uma wabiza amakhosi amaFilisti wathi, yenyukani kaloku ngokuba ungitshelile yonke inhliziyo yakhe. Ayesenyukela kuye amakhosi amaFilisti aletha imali esandleni sawo. Verse 19, wamlesa ubuthongo emathangeni akhe, wabiza umuntu waphucula amagoda ayisikhombisa ekhanda lakhe, waqala kumhlupha, amandla akhe amuka kuye. Verse 20, wathi, amaFilisti aphezu kwakho Samsoni. Wavuka ebuthongweni wathi, ngiyakuphuma njengezinye izikhathi ngizithintithe, kepha wayengazi ukuthi uJehova wayemukile kuye. Verse 21, amaFilisti ambamba awakhipha amehlo akhe, amehlisela eGaza, ambopha ngamaketanga, wasila etilongweni. Verse 22, nokho izinwele zekhanda lakhe zaqala ukuhluma futhi esephuculiwe. Verse 23, amakhosi amaFilisti abuthana ukuba ahlabele uDagoni unkulunkulu wawo umhlatshelo omkhulu, athokoze ngokuba athi uNkulunkulu wethu unikele uSamson isitha sethu esandleni sethu. Verse 24. Abantu bambona bamtusa uNkulunkulu wami ngoba bathi uNkulunkulu wethu unikele esandleni sethu isitha sethu nomchithi wezwe lakithi obulela abaningi phakathi kwethu. Verse 25. Kwathi lapho izinhliziyo zabo sezesasile bathi mbizeni uSamson ukubadlalele. Bambiza uSamson esetilongweni wadlala phambi kwabo bambeka phakathi kwezinsika. Verse 26. USamson wathi kumfana owayembambe ngesandla, ngivumele ukuphatha izinsika indlu emingazo ukuba ngencike kuzo. Verse 27. Indlu yayigcwele abesilisa besifazane namakhosi wonke amaFilisti ayelapho. Ophahleni kwakukhona abantu kungathi abayizinkulungwane ezintathu abesilisa besifazane ababebukela ukudlala kukaSamson. Verse 28. USamson wakhala kuJehova wathi, Nkosi, Nkulunkulu, ake ungikhumbule, ungiqinise, kube kanye kuphela, Nkulunkulu, ukuba ngiphindise kumaFilisti ngempindiselo ibenye ngenxa yamehlo ami omabili. Verse 29. USamson wayesebamba izinsika ezimbili eziphakathi eyayimngazo indlu, wayenxinga kuzo kwaye ngesandla sokunene kwaye ngesokhohlo. Verse 30. USamson wathi, mangife namaFilisti, wakhothama ngamandla akhe wonke, indlu yawela phezu kwamakhosi naphezu kwabo bonke abantu ababekuyo. Abafileyo abababulalayo ekufeni kwakhe babebaningi kunabo ababulalayo ekuhambeni kwakhe. Verse 31. Basebehla bafowabo nayo yonke indlu kayise, bamthatha bamenyusa bambela phakathi kweSora ne-Eshitawoli ethuneni likaManowa uyise, kwamahlulela u-Israyeli iminyaka engamashumi amabili. Abahluleli 17 verse 1. Kwakukhona umuntu wasezintabeni zakwa-Efrayimi ogama lakhe lalingumika. Verse 2. Yena wathi kunina, lezo zinhlamvu eziyinkulungwane nekhulu zesiliva ezathathwa kuwe owaziqalekisa wakhuluma ngazo ezindlebeni zami, bheka leyo mali ikimi, ngayithatha. Unina wathi, mayibusiswe nguJehova indodana yami. Verse 3. Wabuyisela kunina lezo zinhlamvu eziyinkulungwane ekhulu zesiliva. Unina wathi, ngiyangcwelisa impela leli siliva kuJehova esandleni sami libe ngelendodana yami ukuba kwenziwe isithombe esibanjiweyo nesibunjiweyo. Manje ngiyakulibuyisela kuwe. Verse 4. Kepha walibuyisela isiliva kunina. Unina wathatha izinhlamvu ezingamakhulu amabizi esiliva wazinika umkhandi wesiliva owenza ngazo isithombe esibaziweyo nesibunjiweyo, zase zihlala endlini kaMika. Verse 5. Lo muntu Mika wayenendlu enawo uNkulunkulu, wenza ingubo yamahlombe namatherafi, wahlukanisela enye indodana yakhe ibe ngumpristi wakhe. Verse 6. Ngalezo zinsuku kwakungekho nkosi kwa-Israyeli, yilona lo wenza okulungile emehlweni akhe. Verse 7. Kwakukhona insizwe yaseBhethlehema Juda yomndeni wakaJuda eyayingumLevi, yayigogobele khona. Verse 8. Lowo muntu wamuka emzini iBhethlehema Juda ukuyobona lapho engathola khona indawo. Ekuhambeni kwakhe wafika ezintabeni zika-Efrayimu endlini kaMika. Verse 9. UMika wathi kuye, uvelaphi na? Wathi kuye, ngingumLevi waseBhethlehema Juda, ngiyahamba ukubona lapho ngingathola khona indawo. Verse 10. UMika wayesethi kuye, hlala kimi ube ngubaba nompristi wami, ngiyakukunika izinhlamvu eziyishumi zesiliva ngonyaka nesambatho nokudla kwakho. UmLevi wangena. Verse 11. UmLevi wavuma ukuhlala kulowo muntu, nensizwa yaba kuye njengendodana yakhe. Verse 12. UMika wayesehlukanisela umLevi leyo nsizwa yaba ngumpristi wakhe, yahlala endlini kaMika. Verse 13. Wayesethi uMika, manje sengiyazi ukuthi uJehova uyakungenzela okuhle, lokhu nginomLevi ongumpristi wami. Abahluleli 18 verse 1. Ngalezo zinsuku kwakungekho nkosi kwaIsrayeli. Ngalezo zinsuku isizwe sakwaDani sazifunela ifa lokuhlala. Ngokuba kuze kube ngalolu suku babengabelwanga ifa phakathi kwezizwe zakwaIsrayeli. Verse 2. Abantwana bakaDani bathuma abantu abayisihlanu bomndeni wabo bephuma kuso sonke isizwe sabo. Amaqhawe beseSora naseAshitawoli ukuba bahlole izwe balicinge bathi kubo, hambani licinge izwe, bafika ezintabeni zakwa-Efrayimi endlini kaMika bahlala khona. Verse 3. Lapha bese ngasendlini kaMika balazi izwi lensizwa engumlevi, baphambukela khona bathi kuye, walethwa ngubani lapha, wenzani kule ndawo, ufunani lapha. Verse 4. Wathi kubo, uMika ungenzele ukuthi nokuthi, ungiqashile ngaba ngumpristi wakhe. Verse 5. Base bethi kuye, ake umbuze uNkulunkulu kuze sazi uma indlela yethu esiyihambayo iyakuba nempumelelo. Verse 6. Umpristi wathi kubo, hambani nokuthula indlela ihambayo iphambi kukaJehova. Verse 7. Base bemunga labo bantu abayisihlanu bafike eLayishi. Babona abantu abakulo ukuthi basahlala belondekile ngendlela yamaSidoni, benokuthula bengenaluvalo ngokuba kwakungekho ezweni onamandla ukuba abajabhise ngalutho, babekuthi namaSidoni bengenandaba nabanye abantu. Verse 8. Babuye bafika kubafowabo beSora nase-Eshitawoli, abafowabo bathi kubo, nithini na? Verse 9. Bathi, sukani senyukele kubo ngokuba silibonile izwe, bekani lihle kakhulu, niyathula yini? Ningenqeni ukuhamba, ningene ukuba nilihle izwe. Verse 10. Nxa nihamba, niyakufika kubantu abalondekile, izwe libazi ngokuba uNkulunkulu ninikele esandleni senu indawo lapho kungekho khona ukuswela lutho olusemhlabeni. Verse 11. Kwase kuphuma lapho kumndeni wakwaDani eSora nase-Eshitawoli abantu abangamakhulu ayisithupha bebhincile izikhali zokulwa. Verse 12. Benyuka bamisa eKiriyathi Jeharimi kwaJuda, ngalokho bayibiza leyo ndawo ngokuthi iMahane Dani kuze kube namuhla. Bheka lingasemva kweKiriyathi Jeharimi. Verse 13. Basuka khona baye ezintabeni zakwa-Efrayimi bafika endlini kaMika. Verse 14. Abantu abayisihlanu babeyile ukuhlola izwe laseLayishi base bephendula bathi kubafowabo, noma yini ukuthi kukhona kulezi zindlu ingubo yamahlombe namatherafi nesithombe sibaziweyo nesithombe sibunjiweyo na? Ngalokho cabangani manje ukuthi niyakwenzani. Verse 15. Baphambuka khona bafika endlini yensizwe yomlevi endlini kaMika bayibuza impilo. Verse 16. Abantu abangamakhulu ayisithupha bebhince izikhali zokulwa abangabantwana bakaDani bema ngasesikhaleni sesango. Verse 17. Abantu abayisihlanu ababeyile ukuhlola izwe benyuka bafika lapho basithatha isithombe sibaziweyo nengubo yamahlombe namatherafi nesithombe sibunjiweyo. Umpristi wema ngasesikhaleni sesango kanye nabantu abangamakhulu ayisithupha bebhince izikhali zokulwa. Verse 18. Labo sebengenile endlini kaMika basithatha isithombe sibaziweyo nengubo yamahlombe namatherafi nesithombe sibunjiweyo. Umpristi wathi kubo, nenzani na? Verse 19. Bathi kuye, thula, ubeke isandla sakhe emlonyeni wakho, uhambe nathi, ube ngubaba nomphristi wethu. Kuhle yini ukuba ube ngumphristi wendlu yomuntu munye kunokuba ube ngumphristi wesizwe nomndeni wakwa-Israyeli na? Verse 20. Yayisithoza inhliziyo yomphristi wayithatha ingubo yamahlombe namatherafi nesithombe sibaziweyo wangena phakathi kwabantu. Verse 21. Baphenduka bamuka babeka izingane nezinkomo nempahla phambi kwabo. Verse 22. Sebekude nendlu kaMika, abantu abasezindlini eziseduze nendlu kaMika babuthana babafica abantwana bakwaDani. Verse 23. Bamemeza kubantwana bakaDani baphenduka bathi kuMika, yini ukuba ufike nesixuku na? verse 24, wathi, nithathile onkulunkulu bami engabenzayo nomphristi namuka, ngisenani na, nisholeni kumi ukuthi yini na. Verse 25, abantwana bakaDani basebethi kuye, izwi lakho malingezakali phakathi kwethu, funa abantu bathukuthele banehlele, ulahlekelwe ngokuphila kwakho kanye nabendlu yakho. Verse 26, bahamba abantwana bakaDani, uMika esebonile ukuthi banamandla unaye, waphenduka wabuyela endlini yakhe. Verse 27, bathatha abekwenzile uMika nomphristi wakhe, bafike layishi kubantu abanokuthula, belondekile, bababulala ngosiko lenkemba, bashisa umuzi ngomlilo. Verse 28, kwakungekho ophulayo, ngokuba wawukude neSidoni, babengenandaba nabanye abantu, wawusesigodini esingase Bethi Rehobe, bawakha umuzi bahlala kuwo. Verse 29, baqamba igama lomuzi ukuthi uDani, ngegama likaDani uyise owazalelwa u-Israyeli, kepha igama lomuzi laliyilayishi kuqala. Verse 30, abantwana bakaDani bazimisela isithombe esibaziweyo, uJonathani indodana kaGereshomi kaMose, yena madodana akhe, babengabapristi besizwe sakwaDani kwaze kwaba ngosuku lokuthunjwa kwezwe. Verse 31, base bemisa isithombe esibaziweyo sikaMika abesenzile, sonke isikhathi indlu kaNkulunkulu iseshilo. Abahluleli 19 verse 1, kwathi ngalezo zinsuku kungekho inkosi kwa-Israyeli, kwakukhona umlevo othile owayegogobele ohlangothini olungasemuva kwezintaba zakwa-Efrayimu, owazithathela isancinza eBhethlehema Juda. Verse 2, isancinza sakhe samgilela ubufebe, sasuka kuye saya endlini kayise eBhethlehema Juda, sahlala khona isikhathi esizinyanga ezine. Verse 3, umyeni waso wasuka wasilandela ukuba akhulume kuyo inhliziyo yaso, asibuyise enenceku yakhe nezimbongolo ezimbili. Samngenisa endlini kayise, lapho uyise wentombi embona, wathokoza ukuhlangana naye. Verse 4, umukhe wakhe uyise wentombi wambambezela, wahlala kuye izinsuku ezintathu, badla, baphuza, bahlala khona. Verse 5, kwathi ngosuku lwesine bavuka ekuseni kakhulu, wasuka ukuba ahambe uyise wentombi, wathi kumkhwenyana wakhe, hlumelela inhliziyo yakho ngocwezi lwesinkwa ndukuba nihambe. Verse 6, bahlala phansi badla baphuza bobabili kanye kanye, uyise wentombi wathi kuyo indoda, ake udele ulale ubusuku ithokoze inhliziyo yakho. Verse 7, kepha lowo muntu wasukuma nokho ukuba azohamba, wayesemncengisisa umukhe wakhe, wabuye walala khona. Verse 8, wavuka ekuseni kakhulu ngosuku lwesihlanu ukuba ahambe, uyise wentombi wathi, ake uhlumelele inhliziyo yakho, nihlale lize lithambame ilanga, badla-ke bobabili. Verse 9, lapho umuntu esesukuma ukuba ahambe, yena esancinza sakhe nenceku yakhe, umukhe wakhe uyise wentombi wathi kuye, bheka ilanga seliyathambama, sekuzakuhlwa, ake uhlale ubusuku bonke, yebo ilanga seliyakuphela, hlala lapho kuba inhliziyo yakho ithokoze, nivuke kusasa ekuseni kakhulu nihambe indlela yenu ukuba ufike etendeni lakho. Verse 10, kepha akavumanga lowo muntu ukuhlala kulobo busuku, kodwa wavuka wahamba, wafika malungana neJebuse iJerusalema, kwakukhona naye izimbongolo ezimbili ziboshelwe izihlalo, nesancinza sakhe sasinaye. Verse 11, sebengaseJebusi ilanga lase lidlulile kakhulu, inceku yathi enkosini yayo, ake uze siphambukele kulomuzi wamaJebusi sihlale kuwo. Verse 12, inkosi yayo yathi kuyo, asiyukuphambukele emzini wabafukazi ongeso wabantwana bakwa-Israyeli, kepha siyakudlulela eGibeya. Verse 13, yayisithe encekwini, woza sisondele kwenye yalezi zindawo, siyakulala eGibeya noma eRama. Verse 14, base bethula bahamba, ilanga lashona bengaseGibeya elingela kwaBenjamin. Verse 15, baphambukela lapho ukuba bangene balale eGibeya, wangena wahlala phansi esigcawini somuzi ngokuba kwakungekho muntu owabamukela endlini yakhe ukuba balale khona. Verse 16. Bheka kwafika ixhegu livela emsebenzini walo ensimini kusihlwa. Lalingumuntu wasezintabeni zakwa-Efrayimi lagogoba leGibeya, kepha abantu baleyo ndawo babengabakwaBhenjamini. Verse 17. Waphakamisa amehlo akhe wabona isihambi esigcawini somuzi, ixhegu laselithi, uyangaphi na? Uvelaphi na? Verse 18. Wathi kulo, siyadlula sivela eBhethlehema Juda, siyawuhlangothini olungasemuva kwezintaba zakwa-Efrayimi. Ngivela khona ngaye eBhethlehema Juda sengiye endlini kaJehova, kepha kukho muntu ongamukela endlini yakhe. Verse 19. Kukhona nokho utshani nefoliji lezimbongolo zethu, mina-ke nginesinkwa newayini, kanjalo incekazi yakho nensizwa enathi, izinceku zakho akusweleke lutho. Verse 20. Laselithi ixhegu, ukuthiwe makube kuwe, kepha konke okuswelayo makube phezu kwami, kepha ungalali esigcawini. Verse 21. Laselimngenisa endlini yalo, lazinika izimbongolo ifoliji, bageza zinyawo zabo, badla baphuza. Verse 22. Besajabulisa izinhliziyo zabo, bheka abantu bomuzi, abantu ababi, bahaxa indlu nxa zonke, bangqongqoza emnyango, basho kumninindlu, ixhegu bathi, khipha lowo muntu owangena endlini yakho ukuba simazi. Verse 23. Ixhegu umninindlu laphumela kubo lathi kubo, hayi bafowethu, ngiyanicela, ningenzi okubo kungako, lokhu lo muntu engenile endlini yami, ningenzi lobubula. Verse 24. Bhekani nansi indodakazi yami, intombi, nesanciza sakhe, ngiyakubakhipha bona manje, nibone, nenze kubo njengokuthanda kwenu, kepha kulo muntu ningenzi ubula obunjalo. Verse 25. Kepha abantu kabavumanga ukumlalela, khona lo muntu wasibamba esanciza sakhe, wasikhiphela kubo, basazi basona ubusuku bonke, kwaze kwaba sekuseni, ekuthatheni kokusa basiyeka. Verse 26. Owesifazane wayesefika ngovivi lokusa, wangasemnyango wendlu yomuntu, lapho yayikhona inkosi yakhe kwaze kwakhanya. Verse 27. Inkosi yakhe yavuka ekuseni, yavula iminyango yendlu, yaphuma ukuba ihambe indlela yayo, bheka owesifazane esanciza sakhe, wayewile ngasemnyango wendlu, izandla zakhe ziphezu kombundu. Verse 28. Yathi kuye, vuka sihambe, kepha akuphendulanga muntu, yayisimbeka embongolweni yayo, wasuka lowo muntu waya endaweni yakhe. Verse 29. Lapho esengenile endlini yakhe, wathatha umeso wabamba isanciza sakhe, wasihlahlela ithambo ngethambo, kwaba izinqamu eziyishumi nambili, wasithuma emkhawuleni yonke yakwa-Israyeli. Verse 30. Kwathi bonke abakubonayo bathi, akuzange kwenze okunjalo, akuzange kubone kusukela osukwini abantwana bakwa-Israyeli abakhuphwa ngalo ezweni laseGibhithe kuze kube namuhla. Zindlani ngalokho, nililwekane, nikhulume. Abahluleli 20 verse 1. Base bephuma bonke abantwana bakwa-Israyeli, inhlangano yahlangana njengomuntu munye kusukela kwaDani kwaze kwaba seBherisheba kanye nezwe lakaGiliyade kuJehova eMispa. Verse 2. Izinhlobo zabantu bonke izizwe zonke zakwa-Israyeli zafika ebandleni labantu bakaNkulunkulu, abantu abayimigundatshani abayizinkulungwane ezingamakhulu amane abahlome inkemba. Verse 3. Abantwana bakaBhenjamini bezwa ukuthi abantwana bakwa-Israyeli babenyukele eMispa, bathi abantwana bakwa-Israyeli, sitshelene ukuthi lobu bubi benziwe kanjani na. Verse 4. Umlevi umyeni owesifazane owayebuleyo waphendula wathi, ngafika eGibeya lakwaBhenjamini, mina nesanciza sami ukulala khona. Verse 5. Abantu baseGibeya bangivukela, bahaxa indlu nxa zonke zami ebusuku, bacabanga ukungibulala mina nesanciza sami, basona sesifile. Verse 6. Ngase ngithatha isanciza sami ngasihlahlela, ngasithuma ezweni lonke lefa lakwa-Israyeli ngokuba babesebenzile ukona nobula kwa-Israyeli. Verse 7. Bhekani nabantwana bakwa-Israyeli, nanonke qondisani luleke lapha. Verse 8. Bonke abantu bavuka njengomuntu munye bathi, asiyukuya, sisho namunye etendeni lakho, asiyukuphambukela sisho namunye endlini yakhe. Verse 9, kepha nakho esakwenza eGibeya, siyakulihlasela ngenkatho. Verse 10, sithathe abantu abayishumi ekhulwini kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli nabayikhulu enkulungwaneni nabayinkulungwane ezinkulungwaneni eziyishumi ukuba balande ukudla kwabantu, nalapho sebefike eGibeya lakwaBhenjamini benze ngokobula ababenzile kwa-Israyeli. Verse 11, abantu bonke bakwa-Israyeli babehlanganyela umuzi bebumbene kungathi ngumuntu munye. Verse 12, izizwe zakwa-Israyeli zathuma abantu emndenini yonke kwaBhenjamini zathi, ubomi buni lobo benziwe phakathi kwenu na? Verse 13, ngalokho khiphani labo bantu, abantu ababi abaseGibeya ukuba sibabulale, sigxoshe ububi kwa-Israyeli. Kepha uBhenjamini kavumanga ukulalela izwi labafowabo abantwana bakwa-Israyeli. Verse 14, abantwana bakwaBhenjamini babuthana eGibeya bevela emzini ukuba baphume balwe nabantwana bakwa-Israyeli. Verse 15, abantwana bakaBhenjamini abavela emizini babala ngalolo suku baba ngamadoda ayizinkulungwane ezingamashumi amabini nesithupha ahloma inkemba ngaphandle kwabakhile eGibela, ababalwa baba ngamakhulu ayisikhombisa amadoda akhethiweyo. Verse 16, phakathi kwabo bonke labo bantu kwakukhona amadoda angamakhulu ayisikhombisa akhethiweyo angamanxele, onke ayekwazi ukuphonsa amatshe ngisho nasonweleni engageji. Verse 17, abantu bakwa-Israyeli ngaphandle kukaBhenjamini babalwa baba yizinkulungwane ezingamakhulu amane amadoda ahlome inkemba, bonke labo babengamadoda empi. Verse 18, abantwana bakwa-Israyeli bavuka bakhuphukela eBhetele babuza kuNkulunkulu bathi, ngubani oyakusikhuphukela kuqala ukulwa nabantwana bakwaBhenjamini na? UJehova wathi, nguJuda kuqala. Verse 19, abantwana bakwa-Israyeli bavuka ekuseni bamisa malungana neGibeya. Verse 20, abantu bakwa-Israyeli baphuma ukubabala noBhenjamini, abantu bakwa-Israyeli bazihlelela ukulwa nabo eGibeya. Verse 21, abantwana bakaBhenjamini baphuma eGibeya babulala kwabakwa-Israyeli ngalolo suku amadoda ayizinkulungwane ezingamashumi amabili nambili. Verse 22, abantu amadoda ka-Israyeli baziqinisa babuye bahlela impi endaweni abazihlela kuyo ngosuku lokuqala. Verse 23, abantwana bakwa-Israyeli bakhuphuka bakhala phambi kukaNkulunkulu kwaze kwahla, babuza kuJehova bathi, siyakuphinda sisondele ukulwa nabantwana bakaBhenjamini umfowethu na? UJehova wathi, yenyukelani kuye. Verse 24, abantwana bakwa-Israyeli basondela kubantwana bakaBhenjamini ngosuku lwesibili. Verse 25, uBhenjamini waphuma eGibeya ukuhlangabeza nabo ngosuku lwesibili, wabuya wabulala kubantwana bakwa-Israyeli amadoda ezinkulungwane eziyishumi nesishiyagalombili, bonke labo babehlome inkemba. Verse 26, base bekhuphuka bonke abantwana bakwa-Israyeli abantu bonke bafika eBhetele bakhala bahlala khona phambi kwaJehova, bazila ukudla lolo suku kwaze kwahlwa, banikela ngeminikelo yokushiswa nangeminikelo yokuthula phambi kukaJehova. Verse 27, abantwana bakwa-Israyeli babuza kuJehova ngokuba umphongo lwesivumelwano sikaNkulunkulu wawulapho ngalezo zinsuku. Verse 28, uFinehase indodana ka-Eliyazare ka-Aroni wayema phambi kwawo ngalezo zinsuku bathi, siyakuphinda siphume ukuba silwe nabantwana bakwaBhenjamini umfowethu nokuba siyeke na? UJehova wathi, khuphukani ngokuba kusasa ngiyakubanikela esandleni sakho. Verse 29, u-Israyeli wabeka abaqamekeli kulo eGibeya nxa zonke. Verse 30, abantwana bakwa-Israyeli bakhuphuka ukulwa nabantwana bakwaBhenjamini ngosuku lwesithathu, bazihlelela ukulwa neGibeya njengakwezinye izikhathi. Verse 31, abantwana bakwaBhenjamini baphuma ukulwa nabantu badonsa baphuma emzini baqala ukubulala nokuceka abantu njengakwezinye izikhathi emendweni, omunye okhuphukela eBhetele omunye oyagibeya ensimini kungathi amadoda angamashumi amathathu kwa-Israyeli. Verse 32. Abantwana bakaBenjamin bathi babulewe phambi kwethu njengakuqala, kepha abantwana bakaIsrayeli bathi masibaleke sibadonse baphume emzini baye emendweni. Verse 33. Bonke abantu bakaIsrayeli basuka endaweni yabo bazihlela eBhali Tamari. Abaqamekeli bakaIsrayeli bavumbuluka endaweni yabo eMare Geba. Verse 34. Kweza malunga neGibeya abantu abayizinkulungwane eziyishumi abakhethiweyo kuye wonke u-Israyeli. Ukulwa kwakunzima, kepha babengazi ukuthi ingozi isifikile kubo. Verse 35. UJehova wanqoba uBenjamini phambi kwa-Israyeli. Abantu bakaIsrayeli babulala lolo suku kwaBenjamini abayizinkulungwane ezingamashumi amabini nanhlanu nekhulu, bonke laba behlome inkemba. Verse 36. Base bebona abantu bakaBenjamini ukuthi banqotshiwe, abantu bakaIsrayeli bamdela uBenjamini lokhu bebethemba abaqamekeli ababebabekile ngaseGibeya. Verse 37. Abaqamekeli bashesha badumela eGibeya. Abaqamekeli basuka bachitha umuzi wonke ngosiko lwenkemba. Verse 38. Isiboniso esinqunyiweyo phakathi kwabantu bakaIsrayeli nabaqamekeli sasiyilesi sokuba bathunqise umusi omkhulu wenyuke emzini. Verse 39. Abantu bakaIsrayeli babuyela emuva empini. UBenjamin wayeseqalile ukubulala nokuceka kubantu bakaIsrayeli kungathi abantu abangamashumi amathathu ngokuba bathi impela babulewe phambi kwethu njengasekulweni kwakuqala. Verse 40. Kepha lapho sekuqale ukuthunqa insika yomusi emzini, abakaBenjamin babheka emuva, nanko umuzi wonke uthunqela ngasezulwini. Verse 41. Base bephenduka abantu bakaIsrayeli nabantu bakaBenjamini bashayela uvalo ngoba babona ukuthi behlelwe ngububi. Verse 42. Ngalokho bafulathela phambi kwabantu bakaIsrayeli bahamba ngendlela yasehlane, kepha ukulwa kwabalandela abaphuma emizini bababulala phakathi kwayo. Verse 43. Babahaqa bakaBenjamini nxa zonke babagxosha babanyathela phansi endaweni yabo yokuphumula baze bafika malungana neGibeya ngasempumalanga. Verse 44. Kwawa abantu bakwaBenjamini abayizinkulungwane eziyishumi neshagalombili, bonke labo babengamaqhawe. Verse 45. Baphendwa babalekela ehlane edwaleni lakwaRimoni, bakhothoza kubo emendweni abantu abayizinkulungwane eziyisihlanu, babagxosha kwaze kwaba seGide yomu, bababulala kubo abantu abayizinkulungwane ezimbili. Verse 46. Bonke abangalolo suku kwaBenjamin babengabantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabini nanhlanu abahlome inkemba, bonke labo babengamaqhawe. Verse 47. Kepha abantu abangamakhulu ayisithupha baphenduka babalekela ehlane edalweni lakwaRimoni, bahlala edwaleni lakwaRimoni izinyanga ezine. Verse 48. Abantu bakwa-Israyeli babuyela kubantwana bakwaBenjamini bababulala ngosiko lenkemba ababesaphila emzini nezinkomo, yebo konke kwafunyaniswayo futhi yonke imizi abayifumanisayo bayithungela ngomlilo. Abahluleli 21 verse 1. Abantu bakwa-Israyeli babefungile eMizpa bethi akukubakho muntu oyakunika bakwaBenjamini indodakazi yakhe ibe ngumkakhe. Verse 2. Abantu base befika eBhetele bahlala khona kwaze kwahlwa phambi kukaNkulunkulu, baphakamisa izwi labo bakhala kakhulu. Verse 3. Bathi Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli, lokhu kwenzelweni kwa-Israyeli ukuba kusilale namuhla esinye isizwe sakwa-Israyeli na? Verse 4. Kwathi ngakusasa abantu bavuka ekuseni bakha khona i-altare banikela ngeminikelo yokushiswa neminikelo yokuthula. Verse 5. Abantwana bakaIsrayeli bathi yisiphi phakathi kwazo zonke izizwe zakwa-Israyeli esingakhuphukela ebandleni kuJehova na? Ngokuba bebefungile isifungo esikhulu ngaye ongakhuphukeli kuJehova eMizpa ukuthi wobulawa nokubulawa. Verse 6. Abantwana bakaIsrayeli bamawukela uBenjamini umfowabo bathi kunqunyiwe namuhla esinye isizwe kwa-Israyeli. Verse 7. Siyakwenze njani ukuba abaseleyo babe nabafazi? Lokhu sifungile uJehova ukuthi asikubanika amadodakazi ethu abe ngomngabo na. Verse 8. Bathi yisiphi kuzo izizwe zakwa-Israyeli esingakhuphukelanga kuJehova eMispa na? Bheka kufranga muntu eKamu ovela eJabeshi Gileyadi ukuya ebandleni. Verse 9. Sebebalwa abantu bheka kwakungekho muntu kwabakhileyo eJabeshi Gileyadi lapho. Verse 10. Inhlangano yathuma khona abantu abayizinkulungwane eziyishumi nambili abangamaqhawe amakhulu. Yabayala yathi, hambani babulala bakhe eJabeshi Gileyadi ngosuku lwenkemba kanye nabesifazane nezingane. Verse 11. Yilokho eniyakukwenza, niyakuchitha nokuchitha bonke abesilisa nabo bonke abesifazane abake balala nendoda. Verse 12. Bafumana phakathi kwabakhileyo eJabeshi Gileyadi izintombi ezintsha ezingamakhulu amane ezingazanga indoda ngokulala nayo, bazisa ekamu eShilo elisezweni laseKhanani. Verse 13. Yonke inhlangano yathuma yakhuluma kubantwana bakaBhenjamini abasebesedwaleni lakwaRimoni yamemezela ukuthula kubo. Verse 14. UBhenjamini wabuya ngaleso sikhathi babanika abesifazane ababebasindisile kwabesifazane baseJabeshi Gileyadi, kepha ababanelanga. Verse 15. Abantu bamawukela uBhenjamini ngoba uJehova wayenze ukwahlukana ezizweni zakwa-Israyeli. Verse 16. Amalunga enhlangano ayesethi, siyakwenze njani ukuba abaseleyo babe nabafazi lokhu abesifazane bachithiwe kwaBhenjamini na? Verse 17. Athi, nga liba khona ifa labaphunyukileyo bakwaBhenjamini kuse kungesulasizwe kwa-Israyeli. Verse 18. Kepha sinakubanika nokho amadodakazi ethu abe ngomngabo ngokuba abantwana bakwa-Israyeli babefungile bethi makaqalekise onika owakwaBhenjamini umfazi. Verse 19. Athi bheka kukhona umkhosi kaJehova iminyaka eminyaka eShilo elingasenyathu kwaseBhetele ngasempumalanga komendo okhuphuka eBhetele uya eShekemu nangaseningizimu kwaseLebona. Verse 20. Abayala abantu abaBhenjamini athi hambani qamekele ezivinini. Verse 21. Nibone, bhekani, uma amadodakazi aseShilo ephuma ukusina lapho kusinwa khona, anophuma ezivinini nizibambele kube yilona lo mkakhe kuwa amadodakazi aseShilo niyezweni lakwaBhenjamini. Verse 22. Kuyakuthi lapho yise noma abanwabo befika ukuphikisana nathi sithi kubo, sinikeni wona ngomusa ngokuba asithathanga kwaba yilona lo mkakhe empini, futhi anibanikanga wona khona ngabe nitholile icala. Verse 23. Abantwana bakaBhenjamini benze njalo, basithathela abafazi njengenani labo kwabasinayo ababaqhagayo, bahamba babuyela efeni labo bakha imizi bahlala kuyo. Verse 24. Abantwana bakaIsrayeli bamuka khona leso sikhathi ilona lo waya esizweni sakhe nasemndenini wakhe, baphuma lapho ilona lo waya efeni lakhe. Verse 25. Ngazo zinsuku kwakungekho nkosi kwa-Israyeli, ilona lo wenza okulungile emehlweni akhe.